Blog Talk Radio. mandarwiza rw'abanyarwanda mandarwi imisozi igihumbi mandarwi ibibazo igihumbi wari wambaye ikirenze ka Rwanda nakwiyereye amaboko yanjye wagukorera ujye imbere bakurebe none ko wanze ukayanga urashaka iki kandi ka Rwanda naguteye amashyamba ndahinga naguteye mu turabyo urabeba ndagutaka nkuratira abandi ibyo byose ntiwigeze urabukwa Rwanda nagukiriye icyarire Rwanda ndagusasira wanga kuryama nagushoye mu cyuzi ntiwanywa nagukamira ye ukayanga nyikanjirana nkagucaniruka nkagususuruka ndagukurikira ugenda mu mwijima narayarize ngera umugomba Rwanda
Wanda we, 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 Radita huka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Banyarwanda, banyarwanda kazi, turabaramutsa kandi tubifuriza amahoro ndetse n'imigisha bituruka ku Mana. Ibiganiro byacu by'uyu munsi biratangiye. Tukaba duhikaze General Kayumba Nyamwasa ku murongo wa telefone. Bwana Kayumba, uranyumva?
Ndakumva Serge, muraho, murakomeye?
Turaho, turakomeye. Amakuru yawe?
Amakuru turaho n'ibisanzwe, kandi turabashimira akazi keza mukora kugeza abanyarwanda ubutumwa bubahumuriza kandi bunabamenyesha no kugira ngo bigishe byinshi mukora na bagenzi banyu, ariko no kugira ngo banamenye neza no mu Rwanda n'ahandi mahanga. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana General Kayumba. Banyarwanda, banyarwanda kazi, muri kano kanya rero ndahikaze mwe mwese abari mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ndahikaze abari i London, ndahikaze abari i Brussels mu Bubiligi, ndahikaze abari i Kigali mu Rwanda, ndahikaze abari Washington DC, Montreal, Toronto ndetse n'ahandi hose tudashobora kurondora. Iki kiganiro mwarakifuje banyarwanda, banyarwanda kazi, kubahuza na General Nyamwasa rero ni uruhare rwa buri munyarwanda, ni uruhare rwo kwishyira mukizana, mukaza mukaganira imbona nkubone mubaza ibibazo byanyu uko mubitekereza. Ndababwira rero nti munyarwanda, munyarwanda kazi, uruhare rwanyu rurakenewe, uruhare rwanyu rurakenewe. Iyo tuvuga ukwishyira mukizana, ntimugire ubwoba, mukabaza ikibazo maze mugabwa igisubizo kibanogeye. Nongere mbisubiremo, kibanogeye. Nubwo ntabwira ngo de, tuzi neza ko bino biganiro tubikora ariko Leta ya Kigali itatwemerera kugira ngo tubikore, ariko ku kazi twarakiyemeje ntabwo tuzatezuka ku ntego yacu. Ikiganiro cy'uyu munsi rero kirimo ibice bigera kuri bitatu cyangwa bine, biraterwa n'umwanya turaba dufite, ariko ndabizeza ko nta munyarwanda uri buninga mu ijambo. Uruhare n'urwawe rero munyarwanda, munyarwanda kazi, turashaka kumva icyo mutekereza, turashaka kumva ibyifuzo byanyu, turashaka kubaha uruhare rwo kwiganirana Kayumba Nyamwasa kugira ngo abamara amatsiko cyangwa twunganane ibitekerezo uburyo twasohoka muri ibibazo tuvuga by'urudaca igihugu cyacu cy'u Rwanda kimazemo imyaka irenga 18 kuri bamwe babivuga. Ariko ubwo ngubwo General Nyamwasa aradufasha mu gusobanukirwa neza ikibazo nyamukuru kirimo kiriya gihugu cy'u Rwanda. Ndababwira rero nti uruhare n'urwanyu, mwandikire radita@gmail.com maze ibibazo byanyu tubyungurane na General Nyamwasa muri kino kiganiro. Abakurikiye ku murongo wa internet, Facebook, ijwi ry'urunyarwanda, namwe mwandike ibibazo byanyu, ariko ibibazo byanyu mubyandike bikubiye mu bibazo nyamukuru tubiganiriye uyu munsi. Uyu munsi turavuga ku kibazo cy'intambara ivugwa mu karere k'ibiyaga bigari, intambara u Rwanda rwongeye gusoza mu gihugu cya Congo. N'ubu u Rwanda ruhakana ngo ntabwo ruri muri Congo, ariko abanyarwanda tuzi neza ko ari u Rwanda rwabikoze kandi rukaba rwibereye muri Congo. Turavuga na none ku kibazo cy'imari zikomejwe, imfashanyo zikomejwe guhagarikirwa igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame rero akaba akomeje gusasa imigeri abwira abanyarwanda ngo u Rwanda rwabayeho kandi u Rwanda ruzakomeza kubaho, izo mfashanyo z'abazungu niyo zitaza. Icyo na none turakigana na Kayumba Nyamwasa adufashe gusobanukirwa ingingo y'imari y'igihugu cy'u Rwanda, adufashe gusobanukirwa ibibazo igihugu kizahura nacyo mu gihe u Rwanda rutabashije kubona izo mfashanyo z'abanyamahanga. Turaje kugerageza kuvuga ku kibazo cy'urubyiruko nyarwanda. Urubyiruko nyarwanda nibwo rugize umubare munini w'abanyarwanda. Urubyiruko nyarwanda rufite ibibazo bibugarije, ndavuga cyane cyane ibibazo by'amashuri, ibibazo by'ubuzima, by'imibereho. Ariko iyo turebye pla politique ya Leta FPR, dusanga Leta ya Kagame intakibwira urubyiruko nyarwanda, ahubwo ikomeza kubashora mu bikorwa byo gusa nkaho nta ruhare bafite mu kubaka igihugu cyabo. Urubyiruko rwaratwandikiye rero narwo rurashaka kugira icyo rwumva n'inama ihuriro nyarwanda babagira, ariko binyuze kuri General Kayumba Nyamwasa. Ibindi bibazo ndabyakira uko bigenda biza, ariko nyamuneka navuga nti mureke tugume kuri izo ngingo eshatu, kuko izo ngingo zishikaje abanyarwanda, nizo ngingo ziri mu bibazo by'iwacu mu Rwanda. Tugerageze kuzunguranaho, nibiba na ngombwa wenda twazashaka ikindi kiganiro mu biganiro byacu bitaha, maze ibibazo byanyu byose tukabiganira imbona nkubone. Ariko ndababiyemeza nti ikibazo uko kiva cyose turakiganiraho ku buryo tugishakira igisubizo, nta muntu umwe tugomba kwima ijambo. Bwana Jean Nyamwasa urakaza kuri ya ditahuka. Abanyarwanda barakwifuje none uremeye kuganira natwe hano uyu munsi. Ikibazo cya mbere nyamukuru kiraza kivuga kiti ubuzima bwawe bumeze bute. Abanyarwanda benshi baribaza bati kuva Nyamwasa yava mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza mu nzira y'ubuhungiro, ndibuka neza ko hari mu mwaka w'2010 ubanza. Ikibazo cya mbere cyaje kibazo kiti rero umbarize Jean Nyamwasa uti Nyamwasa ati ko warashwe Imana igakinga akaboko, bakagerageza kukwivugana Imana igakinga akaboko. Ati ubuzima bwawe mbere ukiri mu gihugu n'ubuzima bwawe nyuma aho umaze kurokokira ubwicanyi bwa leta ya Kigali wabudusobanura kwiki? Uracyari Nyamwasa wari we mbere yuko bashaka kukwica cyangwa uri Nyamwasa mushya nyuma ya urokokiye ubwicanyi bwa leta ya Kagame?
Murakoze Serge, ndashaka kandi ko abatwumva n'abakohereje ubwo butumwa ko mbashimira kubera yuko bakurikirana ibyatubayeho n'abakurikirana yenda no gushaka kumenya ubuzima bwacu uko bimeze. Icyo nakubwira Serge, ibyatubayeho ntabwo ari byo byenyine byabayeho ku Banyarwanda. No kugira ngo tujye mu Rwanda nuko twari tuzi ko muri kiriya gihugu utaba wumva yenda hari ikintu kikubangamiye ntuzajye mu bucamanza mu butabera ngo noneho uzarenganurwe. Urugero ingero murazizi, ingero za ba Sendashonga, ingero za Barizinde, abo ni abatarashoboye kurusimbuka abakabera. Ariko hari n'abandi muzi batwagiramungu base barenzi bahunze igihugu baragenda bari hanze nk'ako uko tumeze. Muzi ibyabaye kuri ba Bizimungu nta kiruta inka Ingabire ba Benaye Ntaganda bari hariya bafunzwe bakabafunga nta cyaha bigeze bakora. Ejo bundi nabonye bavuga ko bagiye no kujurira ngo Ingabire ngo bamukurikiye imyaka mike. Umubyeyi utanakwiye no gufungwa nibura n'isaha n'imwe akavuga ngo imyaka 8 iyo myaka mbere. Maze rero ubuzima bwacu aho turi mu buhungiro mu gihugu cya South Africa nta butandukanye n'ubw'impunzi zindi ziri hanze, kuko twese baba duhiga yenda twebwe habamo n'akarusho gashingiye ku bugome n'akagambane k'umuntu mwabanye, umuntu wagiriye neza. Ariko ndibwira ko ibyo byose bigaragaza ibintu bibiri. Bigaragaza ikintu cy'umuntu uba warakuze agakorana urwango mu mutima, agakorana ikintu cyo kumva ko kwita mugenzi we no kwita n'abo babanye ntacyo bimubwiye. Niba abantu bari bavuye mu Rwanda uretse natwe n'abandi, ntabwo njya mbona impamvu zo gushaka kudukurikirana abantu aho bahungiye. Muzi neza ibyabaye kuri ba Mayonera mu Bwongereza, muzi ibyabaye kuri ka mugenzi n'aba mu Bwongereza. Ngira ngo mushobora kuba mwarumvise ibyabaye hano ku muntu witwa Frank Ntwari, muzi ibyabaye ku munyamakuru witwa Ingabire Charles waguye muri Uganda mu minsi ishize. Maze rero igihe hari ubuyobozi, ubuyobozi bukigamba ko bwica abaturage, abaturage babo kandi nimutekereze ku Banyarwanda basigaye mu gihugu, mwibwira ko bo babayeho bate? Yewe yenda ubu ndi hano barandashe barampusha barampamiritsa ariko njya mu bitaro ndavurwa. Ubwo se iyo bandasira mu Rwanda biba byaragenze gute? Ubwo rero namwe mujye mureba abantu bari mu Rwanda bo batagira aho bavugira, abica urubozo ntawo bavugira, yenda nta none abavuza. Ariko igihe kizagera Serge, igihe kizagera ababikora n'ubari ku isonga bazasubiza ibibazo bateza Abanyarwanda, ibibazo bateje igihugu. Ntabwo wahaguruka uvuga ko ugiye kubohoza igihugu wagerayo ugakora ibibi birenze byaba byabavuyeho. Icyo gihe ibyo aribyo byose Abanyarwanda bava bakajya, igihe kizagera n'ubwo ubutegetsi bubi bazabwipakurura. Njya mbona abantu bavuga bakavuga agasuzuguro, ibitutsi byinshi bitagira ingano. Ibyo ntabwo ari bwa mbere Abanyarwanda babyumvise. Ubutegetsi bwose bushingiye ku gitugu ni kuriya bumera, ariko igihe kiragera ubutegetsi bukavaho kuko ubu ngubu impamvu Rwanda barwanira amashaka ari hanze ushyizemo n'ishaka turimo rya DNC icyo turwanira ni impamvu kandi impamvu irumvikana impamvu irafatika igihe rero impamvu imeze neza kandi impamvu ishingiye ku kuri nta mpamvu tuzatsinda icyo nizeza abanyarwanda rero harabibwira yenda ko izi nkundura turimo yo guhindura amatwara mu Rwanda ko ari ibintu byihuta ndashaka kubabwira ko atari ko bimera bisaba ubwitonzi bigasaba ko abantu bihangana bagakomeza bagakora bagasunika kugeza igihe ubutegetsi bubi buzarumbikira byafata amezi byafata imyaka ntabwo ari twebwe ba mbere baba bafashe imyaka mu kugira ngo bahindure ubutegetsi bubi n'abariho ubu ngubu batangiye muri za 90 za 89 ariko hari n'abandi bari barababanjirije ari Inyenzi ari Zarano nabo baza kuza muri za 89 bakagutera muri za 90 ariko baje gutsina muri za 94 natwe rero abantu bajya babireba bamenye ngo byafata igihe kirekire kimwe n'uko byafata igihe kigufi ariko icyo nakwizeza ni uko ubutegetsi bwo bwamunzwe hari abajya bavuga ngo tuvuga nabi Kagame none se Abongereza nyine muvuga bamukuriha amafaranga bo apiki nabo hari abavuga ngo twebwe ngo nuko twagiranye nawe ngo ibintu dupfa ngo byihariye none se ubungubu Abongereza yaba yarapfuye iki nabo hari akazi noneho uba yarimye cyangwa yirukanyeho ese noneho bari Abanyamerika bari abasenateri bamurega biriya bamusabira no kumukwiye kumufatira ibyemezo harya abo yaba yarasangiye na biki abadage bamujyaniye amafaranga barayahagarika abahorandi nuko Sweden nuko ubwo niba twe turi babi twarananiye gukorana nawe harya Abanyamerika Abongereza abadage abo muri Sweden abafidishi bose bananiye gukorana nawe kubera ko twaba turi babi abo bose bose bakaba bikagana akaba ari ubusa ikibazo rero hari n'abandi bavuga ngo tugahagana mu tubwe system impamvu nuko ubuyobozi bw'igihe butakiri ubw'abakuru b'igihugu butakiri ubw'igihugu bwarabaye ubuyobozi bw'umuntu umwe none se bashaka ngo tuvuge iki tuvuge abanyarwanda bafunzwe ba ingabire abariho tuvuga ko ari abatezi bari mu Rwanda none se twavuga abanyarwanda bandi birwa ashobora muri za Kongo mu ntambara zidafite aho zibagamiye akajya imbere yabo akabeta akatariyo mu gitondo bagahamba abana babo kabone dukwiye kuvuga ko aribo bateye ibibazo ese noneho wavuga ko twavuga bariya abasirikare bari muri Congo birirwa abanyagirwa bataye imiryango yabo bagwayo banabahambarwa ibiswa abo tugomba kurega tukanavuga ubashora muri ibyo bibazo maze rero ibyo rero bagaserije ntabwo ari urwanda ntabwo ari ikintu umuntu yaba yarapfuye n'umuntu ku giti cye ni ibibazo byugarije u Rwanda tuvuga ibibazo bigendanye n'isoko rya demokarasi abanyarwanda bakwiye kwitorera bagashyiraho ubuyobozi bwikundiye kandi bibonamo nta mpamvu yo kuvuga ko tuzamona umuyobozi iyo amajwi ye 95% uwo ntabwo ari udukeneye icya kabiri tuvuga ko abanyarwanda bakwiye kwishyira bakizana libert and freedom igihe bidahari mu gihugu aho kiva kikagera uzamenye ko abanyarwanda cyangwa n'abandi abo ari bo bose babayoboye kabashakara rero utere ku rugo rw'umusakara ukajya hanze ukabivuga ntabwo ari urwango nta nubwo ari ukuvuga ngo hari icyo ari ushaka kwihindura ibyo ni ibintu n'ibitangazamakuru bidakorwa mu Rwanda abanyamakuru bakabonyero bagasasira bagasana za mukombozi bankuriza n'abandi bose bakaba barahunze igihugu hari abo bose babaye babifatana kuki se ibihugu baturanye bitagira abanyamakuru bahunze ngo baba mu mahanga u Rwanda rwonyine ntabwo rugira abanyamakuru bahunga igihugu cyabo bakaba mu mahanga igihe tubivuze tuba twakwanga umuntu icyagatatu niba ufashije abo b'igihugu ugafata polisi aho kugera ku banyarwanda hari ikagukorera kugira ngo ufunge abantu babuze amahoro umuntu yabivuga ntabwo bakwanga ahubwo niba babibonaga bakabihindura igihe bamwe abapolisi cyangwa n'abandi babona ingabire yambaye hariya amapingu bazi kuriya mudamu nta cyacyaya abamwe bamufite bo batekereza ko ibyo byagenze gukera harya buriya ko afite abana uri yaramutse ari mama wawe ariwe bandika niyo bikuriye cyangwa ari mushiki wawe wabibona ute umuntu uko yavuze ngo arashaka ko ubutegetsi mu Rwanda buhinduka icyo kikaba ari icyaha wafunga umuntu ukamufungira kuriya none heza ukiyitangira umujenerali
yewe nawe uratangazwa n'ubusa ejo wundi niyoroka ntiyikubisa gasiga abandi bayobozi mu nama none se ntiyanza kwitabira inama yari yatumijwe na Perezida Museveni ku bibazo bya Congo agahitamo kwigira mu muganda Masaka agasha noneho kaje ntiyanze se kwakira intumwa z'Ubufaransa Ubwongereza zari ziyobe n'Umunyamerika ariko Papa Kabebe nawe niba umureke buriya yihesheje agaciro
ariko nanjye nimundeke mundorere harya wihesha agaciro atinya kujya aho abandi bayobozi bateraniye bashaka ibisubizo by'ibibazo
ahubwo winyishije umwana twigana uhora aratse ubwenge bwe maze ku minsi y'ibizamini agatuma kuri mwarimu ko yarwaye ma iyo ndwara niyihera
yewe bayita ubwoba
ariko mwa bantu mu gatike mu bikomeye
erega babibizo kuri ngo nkwere uturutse ubukuru ubu cyakwiriye hose kandi ngo nanone wibahetse ababwirizwa mu mugongo
n'umunyarwanda ati mwene ngorunka agira inkomoko kandi ngo inyana ni ya mweru
inyana ni ya mweru mwa babyeyi mwe uko muturera niko tuzakura
Radio Tahuka ijwi ry'Urunyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Turi hagati mu kiganiro na General Nyamwasa. Bwana Nyamwasa niba unyumva ku murongo wa telefone wakomeza aho twari tugeze. Dufite akabazo ku murongo wa telefone mutwihanganire gato tugakemure turakomeza hagati mu kiganiro twungurana na General Nyamwasa. Ariko nkababwira nti ibazo byanyu mu byandike mu byohereze ku buryo tubisomera Nyamwasa agafata umwanya uhagije wo kubisubiza aganira namwe imbona nkubone ndizera ko nta muntu turi buganwe ijambo rero kuri iki cyumweru niyo mpamvu kino kiganiro twagiteguye kugira ngo mwishyire mwizane mu bazi ibazo byanyu muduhe iminota nk'ibiri cyangwa itatu dukemure ikibazo cy'umurongo wa telefone maze dukomeze mu kiganiro hagati Tahuka ijwi ry'Urunyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika abanyarwanda abanyarwanda kazi nuko twihanganira ibibazo bya technique bidutengushye natwe ntago ari twe ariko dukora ibishoboka byose kugira ngo ikiganiro cyacu gikomeze bwana Nyamwasa sinzi nibunyumva uranyumva
ubunda kumva serije mbabarire imirongo ya telefone yari gitemishye
nta kibazo mbere yuko dufata iyo ira publicite nari nkubajije ikibazo cy'uriya muntu wari mu kigano cy'amasengesho ashaka kumenya itandukanyirizo ryawe uri nyamwasa mu gihugu n'itandukanyirizo rya nyamwasa amaze kurokoka ubwicanyi bwa leta ya Kigali ngo aba warakiriye agakiza k'umutima arashaka kumenya nyamwasa w'umutima atari nyamwasa wari mu gihugu mbere uwo nyamwasa ashaka kumenya ashaka ko ari nyamwasa uvuga uti wamenye Imana nyuma yaho umaze kurokoka hari icyo wumva dutangariza wari utangiye kutubwira ukuntu wari mu muryango w'abakristu ndumva nagusubiza ijambo gakomeza
Murakoze Serije ndakubwiye ngo njyewe mvuka mu muryango w'abakirisitu nagiye kuvuka nsanga ababyeyi banjye ari abantu basenga buri gihe bakugisha amasengesho bakugisha Imana twajyaga tujya muri misa buri gihe kugeza igihe aho nageze mu mwaka wa gatandatu nkajya muri seminari narangije imyaka itanu muri seminari Serije ndahava bavuye njya mu mashuri yisumbuye nkava njya muri universite ubwo rero urumva ko ikibazo cy'Imana kuri njyewe atari ikintu gishya ni ikintu imenyereye imyitwarire yanjye abantu bagira amakosa ubusanzwe kuko turi abantu n'umwana w'Imana yigeze gusanga abafarizayo mu rusengero rw'Imana arabakubita kandi ubwo wenda bitari byo ariko nawe yarabyicujije ibyo ni bisanzwe yewe rero kuba biriya bintu byarambayeho umuntu agahaguruka akaza agafata imbunda akandasa nta cyamubuzaga kwita kuko nta n'uwari uhari kugira ngo yenda amufate cyangwa na bamusubize kandi n'uwangambaniraga n'abangambaniraga babitanze n'amafaranga menshi bari barabiteguye kuba nyiriho ntabwo ari ubushobozi bwanjye ku giti cyanjye nuko Imana itashatse ko icyo gihe yenda tugenda ariko ubuzima bw'abantu narabubonye haba mu buzima busanzwe haba mu gisirikare hari n'ubwo umuntu ajya ku rugamba agakira amasasu menshi cyane ejo mwarangiza n'intambara akoga muri accident ya moto cyangwa n'iyi moto ibyo byarabaye twarabibonye ke rero icyo nakubwira Serije ibi turimo ntabwo ari ibintu by'umuntu ku giti cye ibintu by'Imana sinanjye ngenyine nawe ubwawe Serije ndibwira ko ubuzima wanyuzemo nawe wakwibaza ibyo nanyuzemo byaba ari ubushobozi bwanjye cyangwa n'Imana yamfashije ubuzima bwawe naramukurikiye aho wanyuze n'uwo madamu Marie Esther twarahuye hambere twaraganiriye nawe ibyo yanyuzemo nabyo ndabizi maze rero ndibwira ko ibi byatubayeho mukwiye nabyo kumisha mu karere ya muri rusange byagiye biba ku Rwanda kuba tukiriho tukaba turi hanze n'abandi bari indani bakaba dushobora kuba bavugana kandi bashyira umugambi hamwe dukoreshe rero inama z'Imana n'ubushobozi Imana iduha kugira ngo ejo bundi n'ejo bundi tuzakore ibintu ku buryo bw'umuco ku buryo busukuye kandi ku buryo bugomba kubera umunyarwanda icyo nakubwira rero Serije ndibwira ngo uko nabayeho ikintu cya mbere nibwira ikintu nibwira ko twabaye mu kugira ngo dukore mu buryo bw'uko agomba kuba fairness ngo dukorana nabo kera twarakoraga bati bariya ni kitwa fairness bashaka kwinumvikanisha nta munsi n'umwe twumvaga tunabikeneye kuko twari dufite imyanya ihagije duhagije ntabwo twabikoraga kugira ngo abantu batukunde twabigaragara kubera yuko twumvaga ari ibintu bikwiye n'uyu munsi rero ndibwira ko kimwe n'abandi dufatanyije twese tuzi ko ibyo dukora ari uko Imana ibishyigikiye ibihumurisha kuko ibyo dukora ni ibintu byiza ntabwo dukora ibintu byo gusenya turakora ibintu byubaka kandi ndibwira ko Imana izabidufashamo tukabigeraho murakoze
urakoze cyane General Nyamwasa icyo nagira ngo nkumenyeshe ni uko rwose ibibazo ndabibaza ni iby'abanyarwanda kandi abanyarwanda impamvu babibaza baba bafite n'impamvu ituma babibaza ndagira ngo rero ibyo byari ibibazo byo kugira ngo dutangire ikiganiro ndagira ngo tujye mu biganiro nyamukuru by'uyu munsi byatuzinduye cyane cyane ngira ngo twibande ku bibazo bihangayikishije abanyarwanda ariko ikibazo cya mbere ngira ngo nkubaze ni ikibazo gikomeje kugaruka ku mbuga za internet ni ikibazo dukomeje guhura nacyo mu miryango yacu aho tuba aho tugenda dukora ibikorwa by'ihuriro nibaza abantu b'abanyarwanda batubaza iki kibazo kiraza kibazo n'umunyarwanda aravuze ati ngende mu gihugu cy'ubufaransa nkurikira nyamwasa umunsi ku munsi kandi nyamwasa bambarize rwose ikibazo cyanjye bagisome ucyumve ati uri umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda wakoreye igihugu cy'u Rwanda wakoze akazi gashimishije ku buryo n'ibyakubayeho abanyarwanda barabiregereta bose bari mu gihugu atariko isura yawe hanze ntabwo yakiriwe neza abanyarwanda benshi niyo mpamvu ngira ngo ufate uruhare rwo kugira ngo ubwire abo bantu bakunenga abo bantu birirwa bakujomba udukwasi bari hanze ubaho ubutumwa bwo kubahumuriza ubabwira ko uri ikiremwa muntu kandi n'amakosa aba yarabaye akenshi barayababarirwa kandi abantu bakabana mu mahoro iki kibazo kiraza kibazo kiti umugabo witwa Dr. Theogene Rudasingwa yafashe iya mbere araza asaba imbabazi abanyarwanda yitandukanye n'ibikorwa bya FPR Inkotanyi kandi afata iya mbere mu kuvuga amahano ya FPR Inkotanyi yakoreye abanyarwanda ati mbarize Kayumba Nyamwasa ati usibye ibiganiro byiza aduha usibye ubugabo n'ubutwari tumuziho waba uteganya kuzafata umunsi nawe ugasaba imbabazi abanyarwanda ati niba udateganya gusaba imbabazi abanyarwanda waba ukoresha ubuhe butumwa kugira ngo abantu bari hanze badashaka kukwemera muri sosiyete cyangwa badashaka kukwakira nk'umuntu wabahuye butumwa kugira ngo ubahe ikaze kandi ubahumurize ubahe icyizere ko twese turi abanyarwanda kandi byatinda byakunda tuzabana mu mahoro
murakoze Serge ibyo mbyumva kenshi abantu babivuga abenshi b'ibindi mbyumva no kugeza no kubyumva kuri radiyo hari abaducira imanza n'ibyo kuri Serge twese turi abantu ibyo twabayemo sinzi ibyo abantu bashaka kugira ngo tuvuge tugishinga umuryango wa RMC twagize ibiganiro byinshi n'abanyarwanda batubaza ku bigiye dutekereza ku byagiye biba mu kiriya gihugu twarabisobanuye ikintu cya mbere twababwiye ibyabaye muri ruriya Rwanda harimwo impfu z'abantu b'abanyarwanda baguye hariya mu ntambara tubabwira ko byari ibintu turegurekinga ku buryo bukomeye cyane kuko ntabwo umuntu waba wari umuyobozi ibintu biriya bikaba noneho ukavuga ko ari ibintu wakwishimira ibyo bintu twarabisobanuye tubisobanura kenshi sinzi aba baba babivuga icyo bashaka kugira ngo yenda buri kiganiro icyo umuntu atange buri munsi abasabye imbabazi mbibwira ko abantu bakwiye kumva ko ibyo ari byo byose igihe tuvuze ibintu twavuga ati biriya bintu byabaye hariya ni ibintu bibabaje cyane twari tubirimwo natwe twumva ari ibintu abanyarwanda bakwiye kumva bakamenya neza ko atari ibintu twishimiye ko atari ibintu tuzwana nk'ibintu by'ubutwari twaranasobanuye tubabwira ko intambara igihe ibaye hagati y'abanyarwanda ubwabo ntabwo ejo wazahinduka ngo uvuge ngo hari imfizi ibyo ndibuka niko twabivuze twababwira ati ntabwo wakwica murumuna wawe kwica mukuru wawe kwica umuvandimwe murimo kurwana ejo waza kuvuga ukadakunda kuvuga ngo hari imfizi twababwiye ko nta mfizi yabaye ko habaye igihombo mu banyarwanda ibyo rero ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu biteye agahinda kuba twari tubirimo rero ibintu bibabaje ariko rero nashaka kubabwira ko hari ibintu bimwe hari responsibility y'umuntu ku giti cye responsibility y'umuntu ku giti cye ukavuga uti kanaka hari uvuga ko waba warahagurutse ukagenduka n'icyo ibyo rwose ndakubwira ko njye nta muntu naba narahagurutse nijye kwica mu Rwanda nta n'umuntu naba naratanze wo danga umugeni n'icyo umuntu runaka ariko rero responsibility igendana n'akazi twari dushinzwe ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu biri kuretebo ni ibintu bitubabaza buri gihe ibyo rero twarabisobanuye abanyarwanda twarabibabwiye abandi rero hari n'abashaka kugira ngo yenda bumve ko twari ku rugamba twari mu ntambara twari abasirikare twayoboye ingabo twarwanaga n'abandi banyarwanda keretse hari n'abashaka kugira ngo hari tugaragaze ko yenda ko twajyaga ku rugamba twagerayo ko tukajya kwica abantu ntabwo tutaraswaga natwe twaraswaga twapfushaga abantu icyo gihe twari ku rugamba ibyo nabyo bakwiye kumva ko mu ntambara utahaguruka ngo wagiye mu ntambara noneho wavamo ngo yenda ko intambara wayitsinze usaba imbabazi ko watsinze intambara ikitubabaza ni abaturage baguye muri ziriya ntambara abaturage bari badashingiye ku rugamba abo ngabo rwose baratubabaza buri gihe kandi twarabivuze twabivuze kenshi ibyo rero ibyo bavuga bati Theogene yasabye imbabazi ibyo ni byo kandi n'abataranabivuga ndibwira ko ariko twabanje kubivuga tukabivugira mu manama twagiye dukora ibyo nabyo we yenda yashobora kuba yarabyanditse ko tutarabyanditse ariko twarabivuze maze rero mashya kugira abanyarwanda atwumva ko ibintu byabereye hari mu Rwanda ibintu rero si umuntu wabibaye kandi abaza twari cyane kuko twari n'abasirikare twari tunagira ibintu kandi byabagatumiyeho ukumva rero ukavuga ngo rero bise muri biriya muri kiriya gihe hari uruhare waba waragize kugira ngo yenda birangije kuba hari bimwe yenda bishobora kuvuga uti cyangwa wowe ubwawe kumwitaho hari ibyo warahagarikiye nabyo biragaragara ko bihari ariko rero nashaka kugira ngo ubwire igihe ibintu kiri mu manza ugomba kwirinda ibintu bimwe ukageza ibyo uvuga ukamenya n'aho ugarukira kuko je neza ubundi ibyo bintu bimwe bigusaba mu nkiko bisaba rero ko abantu bamwe bategereza igihe noneho yenda ubundi ufite fixe banashaka ibintu bikazagaragara nawe ugiye kujya muri nyuma iyo ni ibintu bizaza mu rubanza ejo ukumva ko ugomba kubishyira muri media ibyo ngendera ko ari ibintu maze abanyarwanda bakwiye kumva ko icyangombwa byaba byarabaye hariya mu Rwanda ibintu biba bagenewe babaza kandi natwe ubwacu ni sekureta ariko noneho reka bategereze turangize ibyo turimo izanye imanza n'ibindi byose hanyuma specifics zo bashaka n'abazaza murakoze
urakoze cyane General Nyamwasa ndakubwira ko abantu bagukurikira ari benshi kandi baza bikomeza kuza ari byinshi turagerageza rero kwifatanya n'abantu mu Rwanda wese aho yabaherereye niyo mpamvu tuvuga tuti kuri radio tahuka imwe mu ntego yacu nuko tuvuga ukuntu ko kiri kabone n'ibyo bintu tuvuga bya bitunenga ntago twadufite isoni zo kuvuga ukuri uko kuri niyo kwaba kudashimisha bamwe ariko ntago tuzatezuka ku ntego yacu yo kugira ngo twimakaze umuco wo kuvuga ukuri kandi tubinyije mu bwubahane buri munyarwanda wese akikira kizana akavuga ikiri ku mutima ndagushimiye Nyamwasa kuri icyo gisobanuro utanze niba uwo muntu wari ubashije ikibazo atanogewe yongera nyandikira kuri Facebook icyo kibazo ndongera nyibaze Nyamwasa kugira ngo niba ari ibintu tugomba gukora clarification kugira ngo byumvikane bisobanuke bwana Nyamwasa uribuka neza intambara ya Kongo itangira uri mu bantu baje kuri radio tahuka udenonce ino ntambara turanayirwanya cyane twivuye inyuma tuvuga tuti twavuze igihe kirekire ko Kagame agomba kuna muri cumi bana b'abanyarwanda ku izi ntambara zishorwamo abana b'abanyarwanda bagwa mu gihugu cya Congo ari intambara za Kagame ku giti cye atari intambara zizanira amahoro abanyarwanda ibyo biganiro byarakurikiwe n'abanyarwanda benshi abenshi baravuze ati muri abasazi atabenshi baravuze ati ni propaganda ariko uko bimaze kugaragara biragaragara ko ibyo twavugaga mu mezi arenga icumi byabaye ukuri ubu ngubu ingabo z'u Rwanda zarambutse zijya muri Congo nizo zafashe Goma kuko amakuru twagiye tuyabona umunota ku munota twakoze ibiganiro bitandukanye hano kuri radio tahuka twavuganye n'abantu bari Goma twavuganye n'abanyekongo bibereye on the ground batubwira ibintu birimo kubera mu gace ka Goma biteye isoni n'agahinda ku buryo ari ibintu umunyarwanda wese usubiza amaso inyuma atagombye kwishimira ibibazo biraza bibaza ati rero Nyamwasa w'umusirikare Nyamwasa wabaye mugaba mukuru wa ziriya ngabo urareba ugasanga propaganda ya Kagame yo guhora ashoza intambara mu karere ari igihe imyaka ishize ari imyaka irenga 18 Kagame na FPR bari ku butegetsi kuki batakugirira icyizere cyo gukora structure mu gihugu ngo bayobore igihugu ariko abanyarwanda bibone mu gihugu bareke guhora mu kibazo cy'intambara ikibazo cyo gushoza intambara mu karere iyi structure ya Kagame ni iyihe iravana u Rwanda he irajyana u Rwanda he
urakoze Serge ziriya ntambara zo muri Congo nk'uko nabivuze mu gihe cyashize kuva muri 1996 u Rwanda rutera Congo igihe cya Désiré Kabila muzi neza ko u Rwanda rwahakanye ko rutari muri Congo ariko tumaze gufata Kinshasa icyo gihe Kagame ndibwira ko ari tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri 1997 kuko icyo gihe abantu baribazaga bati ise Congo yafashwe na bande icyo gihe bakavuga yenda ko ashobora kuba ari mu Uganda abandi batari mu Ethiopia abandi batari mu Eritrea abandi harimo Tanzania ndetse byarujijo ariko mu by'ukuri iriya ntambara ubundi yari irimo abanyarwanda n'abanyangora nibo bakuyeho mu buto icyo gihe rero mu buto abantu baramutinyaga bakumva ari umuntu ukomeye cyane Kagame rero arahaguruka mu byare n'ibyo kwigamba ajya mu kinyamakuru cyitwa Washington Post kugira ngo mbese yerekane abantu bose ko ari igihangange bavuga ko ari bakuyeho mu buto atanga na za detaye nyinshi cyane byari n'ibyo kwifungura no kwigaragaza uko atameze kandi nubwo byabaye uretse ko yashaka kwigamba nawo wose aho byabinarira n'abapfa n'abagira gute nta n'ubugabo hari ngo yenda nawe bizamubeho ariko ibyo byose abashakisha kugira ngo bigaragaze nyuma yaho muri 1998 haje kuza indi ntambara mwagiye za RCD izo ntambara nta n'ubwo twayikora nazumvikanyeho mu by'ukuri bamwe mu basirikare bavugaga bati iriya ntambara nta kivuze n'inama ya mbere twakoze igote tukunda kujya muri iyo ntambara sinange njyenyine hari n'abandi ndabyibuka harimo Karegeya harimo Ndabiro harimo ba James hari bande abo benshi bavuze bati iriya ntambara ntabwo twikwijyamo nta n'impamvu tujyamo hashize igihe gito rero tugiye kubona tubona Kagame n'abafatanyije nabo ubu ngubu intambara barayitangije ibyavuyemo n'ibyago bitagira ingano kugeza n'uyu munsi abanyarwanda bose bazi n'abanyamahanga ibyo bijya ku ruhande aho yafatanyije nabo icyo gihe mpereye kuri Kagira nyuma y'umwaka umwe Kagira ntibari bagikorana byari byatanzwe bitewe n'iki bitewe n'uko Kagame we yumvaga ko yafashe Kongo agomba no kwitegeka ibyo Kagira yarabyanze bizamo intambara ariyo ntambara ya Kongo ya kabiri ntambara ya Kongo ya kabiri yari n'abantu yari kwa RCD dutangira n'uwitwa Wamba Dia Wamba haza wazi na wari umuyobozi wa RCD wa mbere ntihashize igihe gitoya babamukuyeho bashyiraho uwitwa Ronda Bururu amara igihe gitoya babamukuyeho bashyiraho uwitwa Gunasumba igihe gitoya babamukuyeho tujya kugira mu 2002 tujya kujya mu bintu by'ibyo kwizigana na Kongo hari bageze kuri urwego utekereza rero nawe kuva muri 1998 kugira mu 2002 RCD ubwayo yari imaze guhindura ubutegetsi ishure ibiri kugaragaza rero nari rigiye gukora ntabwo yarishingiye kuri yarishingiye ku kinyoma mu bwikari nyuma yaho RCD igiye kujya mu butegetsi yo ubwayo yasenyutsemo ibyifu nubwo haje kuza kimwe cyagiye muri Kongo cyagenye na Baruberwa hasigara ikindi gice u Rwanda rwisigaranije kare kumwe na Kunda nibwo basigende ariko nyuma yaho ubugabanyamurenge bo bari bamaze kwitandukanya nabo baratangiye ibikundi byabo birabyabana sunyo uhaguruka rero kubeshya ngo ingabo z'u Rwanda zijya muri Kongo kujya kurengera abanyarwanda kujya kurengera abakurinda wambaza ko ubu ngubu Kagame akorana na Ruberwa ise wambaza ko ubu ngubu akorana na Masunzu none se ubu ngubu yambwira ko Nkunda ubundi kiriya gihe cyose bamukoreshaga ubu wa ari iyo bamukoresha mu bwihisho nta muntu ujya gukora n'undi ngo amukoreshe mu bwihisho niba ari abagabo yamushyira ahagaragara ibyo rero nabyo ni ugukoresha abantu kandi uzi neza ko ibyo bakora nta kintu bizabamarira feriye rero uhereye kuri 1996 muri uyu munsi abanyarwanda baherera muri Kongo nta kindi kintu bavanye muri iyo ntambara abakongomani bavayemo urwango rw'abanyarwanda abanyarwanda ku buryo butasubirwa abanyarwanda ubwabo batakaje ibintu byabo batakaza abana babo abantu bago ku rugamba abakobwa bafatwa n'ingufu abagore babo nabo nuko imitungo yabo iranyagwa kumara imyaka ubu ngubu ibaye 16 ngo abanyarwanda bo muri Kongo nta kindi kintu bazi uretse intambara no guhunga waburengera wawe wawe murengera ukamutwara intambara niba azi ko intambara ari nziza yayijyanye kumuhazi noneho tukamenya ko akunda intambara kandi ko intambara yorora abantu icya kabiri abana bagwa muri ziriya ntambara n'abana b'abanyarwanda niba bapfa buri munsi abe bajyana muri Amerika abandi akabajyana kugwa muri Kongo ubwo se koko waba wivuga ngo wifuriza abantu bawe ibifurize neza ukaboza mu ntambara y'ubudasa ikindi twarababwiye tuti na biribye bagiye gufata muri Kongo bazayivamo 1997 bafashe Kongo bayifatiye Kabila 1998 arabirukana bayivamo subiramo 1998 2002 bababwiye ko bayivamo nubwo bagiye bahasigara bake ariko bayivuyemo igihe cya Nkunda nuko neza ubundi twarabwe na Goma niba nayifata Goma ntabwo ari mu Rwanda ni muri Kongo bazayivamo Kongo niyo bahitamo ibice bitatu cyangwa bine cyangwa bitanu ntabwo u Rwanda ruzigera rufata igice cya Kongo ngo rugitunge rukiyobore nibyo banibwira ngo bafashe Kongo ngo bazashaka kuyobora bayitegeke economically bizashoboka ibihugu baturanye nabo bibarusha ingufu kandi abakongomani bumva bakorana n'ibindi kurusha u Rwanda kuko bo babona ko babahemukiye icyo mubwira rero Serge warumbajije ati propaganda ya Congo ivuze iki propaganda ya Congo ishingiye ku kinyoma kuko ishingiye ku busahuzi icyo ni kimwe ishingiye ku gushaka kwibonekesha icya gatatu ishingiye ku bintu bya kimwe cyo nyine kintu yitwa illusion propaganda afite illusion mu mutwe we yo kwigira ko ashobora gukora ibintu adafitiye ubushobozi abakongomani babiri bibaye bayamwira bananira abanyamerika baragerageje birabananira Kagame ntabwo bizabishobora ahise ibyo ubungubu nta gihugu kiyobora ikindi ku ngufu abanyamerika bagiye muri Iraq bari bazi ko ari ibintu byoroshye kandi koko igihugu bari bashyize muri mikeya ariko muri rero abanyamerika baguye muri Iraq n'abantu babo bari Iraq baguye hari abanyamerika bari gusirwa bavuze bagiye muri Afghanistan nayo ubona ukuntu ibintu bimeze Kagame we yibwira ko afite ingufu zingana gute kuba yafata Congo akagenda akayihamana akayitegeka ibyo ntabwo bizashoboka ariko noneho ikibazo ni ikihe ikibazo ni uko abanyarwanda aho bava bakagera biriya bibazo bya Congo ni ibibazo biteye agahinda kuko birimo iki birimo impfu abanyarwanda bapfa buri munsi icya kabiri harimo gutakaza imitungo iziriya ntambara zirahenda nimwibwire ngo ibikoreshwa mu Rwanda abantu baba bakoresheje mu kujya kurwana ziriya ntambara ukuntu bingana ngo amafaranga ngo ni uko agaruka n'igihe agarutse ntabwo ajya mu isanduku ya leta ajya mu isanduku y'umuntu umwe abagurisha byakuruta ntabwo amafaranga ajya muri leta abagurisha ibintu byose nawe ubwe ibyo akora hariya azi ko ari ugusahura ikindi Serije gihari Kagame abikora yibwira ko ejo n'ejo bundi abazungu bazaza bakumva ko Kagame ari we senta ya diplomasi muri kariya karere yabikoraga biriya byose yibwira ngo ejo n'ejo bundi u Rwanda i Kigali niho bazaza kuza kubaza solution ye muri Congo ni nawe ahera akakubwira ngo ibibazo bye muri Congo ngo byatangiye bigenge ntaravuka ibibazo bye muri Congo ngo ni ibibazo bya governance ibibazo bye muri Congo ngo ni ibibazo bye yena ibibazo imiyoborere mibi none se mu Rwanda niho hari imiyoborere myiza niba hari ahantu hakwiye kujya intambara igomba guhindura imiyoborere mibi ni mu Rwanda Congo ntabwo ifite imfungwa za politiki banakubwira ko na Tshisekedi afungiye mu nzu we ariko abakagame bafungiye muri gereza bamushayiki banakritika bayingabire ba Bernard Ntaganda bari muri prison imiyoborere mibi rero iri cyane mu Rwanda kurusha uko iri muri Congo icya kabiri bakakubwira ngo nta mpamvu imari ya Congo ngo Congo irakize bari ku bukire bwa Congo ntawe bugaragarira mu Rwanda nawe nabyo ni uko ntabwo wavuga ngo ubucuruzi bwose bukaba ari ubw'ishyaka bukaba ari ubw'umuryango ibintu biri hariya reka rero iby'abantu bakeya none ukajya kujya kubona ukavuga ngo igihugu cyateye imbere nta miterere imbere ihari kuko ubungubu ikiriho ni abantu biteje imbere ku giti cyabo nk'uko bigeze maze rero Serge cyo nakubwira iriya ntambara ya Congo kuko abanyarwanda bagiyemo muri iyo myaka yose haba 1996 1998 2003 uko bavuye n'ubu niko bazavayo ntabwo tuzavayo twenyine ntabwo bazavayo bavuga ngo bafite ishema noneho rero byakurikiyeho dore batangiye no kuzana n'amafaranga batangiye no kubafatira sanctions buriya rero hari abavuga bati biriya tugereje muri security council zizamara imyaka ibiri biriya bintu tuzagagarika hagiye hamenya neza ko international community ikora ziriya mpapuro bavuga biriya na ziriya raporo za disobe capacity ntabwo bazajya bijugunya seriye ziriya zizabikwa ariko design haba mu myaka ine ni u Rwanda rwaravuye muri Security Council haba mu myaka icumi kadomo se bitegeka ziriya raporo zizasohoka kandi ariko rero abareba bugufi baravuga ngo ya tugiye kujya muri Security Council ya tugiye guhagarika ntushobora no kujyamo ntibona bivuge ariko 2015 akazabiza amazina y'abantu yanditse hariya nta hazajya aranditswe arazwi serije rero tutakubwira iya ni ibintu biteza abanyarwanda kaga igihe nge nari chef d'état major habaye ikintu cyo kugura indege kuko murabyibuka neza hari intambara y'abacengezi mu byukuri intambara y'abacengezi kugira ngo uyirwane ushobore kwitsinda no kugomba kureba ingufu zawe ukareba uburyo mukemeza gukoresha nawe ugushaka gukoresha habayo kugira ngo ugure indege hagati aho indege zimwe ziraza zindi kandi zarikiwe amafaranga ntigeze aboneka ariko mu by'ukuri aya mafaranga yaribona ba Kagame na Ndahiro bibaho turabaza tuti amafaranga byagenze gute nta n'umuntu n'umwe ubigeze abisobanura Kagame amagazi na manyira rureshwa irimo abasirikare bose bakuru abaza Ndahiro ko byagenze asohotse Ndahiro ati uyu ngo arambaza ibingibi ati no nazabizane njyewe nzamwereka kuva icyo gihe Kagame araceceka icyavuye no njyewe icyo nafashe nuko mu by'ukuri bakunda ko bari barasangiye kandi izo ndege zigize nziza zarabuze ntabwo n'ubu ngubu mu Rwanda bigaragara umuntu rero ushobora kwiba indege akarya indege tekereza nayo n'amafaranga andi asanzwe abatashobora no kugaragara uko bigenda nawe ushobora kubimenya ibyo rero mu by'ukuri imari y'u Rwanda ubundi ubusanzwe igisirikare gitwara uruhare runini cyane ndibwira ko icyo gihe byabaga birimo hagati ya 15 na 20% y'imari ya leta ubu ngubu bigomba kuba bimirenzeho kandi uko intambara nka zijya ziba zije n'amafaranga nayo niko genda yiyongera kuko biriya u Rwanda babarasa amasasu ntibayakora bisaba ko abasirikare bagaburirwa ku buryo butandukanye n'uko bagaburirwa buri gihe ubundi abaharasi bakigurira ariko na n'igihe bagiye hariya muri Congo bisaba ko ugomba kubaguza ibiryo no kubibatwarira ugomba kuba ushakira imyenda itandukanye kuko bahigirwa banyagirwa bisaza vuba ukagura ariko usanga kenshi nabwo ibyo bidakorwa neza njye mbibwira ko iriya ntambara cyane cyane ikibigamije nubwo ihenze uko byabimeze kose ni ikintu cya insensitivite cyangwa kiri mu mutima w'umuntu kuko n'akababaro bari abasirikare baba banyuramwo Ferije Kagame ntambara bimenye uriya muri Kongo cyane cyane nko muri Kivu ubu ngubu imvuriragwa iragwa cyane mu kwezi kwa 10 kwezi kwa 11 bari abasirikare bo mu Rwanda ntabwo bavuga ngo ni abasirikare mujya mubona b'Abanyamerika ngo uragenda indege zikabazanira amahema zikabazanira ibiri giti bishyushye bikabazanira za sleeping bag abanyarwanda ntabwo ari uko yababayeho abana b'abanyarwanda bari bararwa ntandi hejuru y'imisozi bakarara banyagirwa kandi bakarwara urashwe tuzajya kumuheswa mu bana muri iyo misozi mu mvura akababara banyuma mu Kagame ntabwo abizi nta nubwo nabitekereza nta nubwo abimubabaje kuri wibyo ntabwo ari ikibazo maze nashaka kubwira Zidasi yenda cyoze cy'imari cyo kuva u Rwanda rugafatwa na FPR imiryango y'imari ya gisirikare n'uyo abaza n'uwari minisitiri Habyarimana ntiyayikubwira kuko nawe ntiyajya ayikontrola ingengo y'imari y'igisirikare mu Rwanda ihinduka buri munsi Kagame igihe abwiye minisitiri ati hanga amafaranga ashyiraho ngaho yamubwiye ati kura hano akura hangaha shefu de tamajoro ntaba ahuriye nacyo nta nubwo banaguhamagara ngo bakubwire bati ingengo y'imari ni iyi kuko nta n'uruhare ugiramo mu kugira ngo ayo mafaranga uko azakoreshwa ngo ubona bise bikwiriye bimeze ku gisirikare cy'u Rwanda ntabwo ari icy'abanyarwanda cyangwa igisirikare cy'umuntu ingengo y'imari y'abasirikare ni uko imeze Kagame ayikoresha uko yishakiye cyakoze
urakoze cyane General Nyamwasa tugaruke kuri icyo kibazo kirekeranye na FDL n'ibitero irimo kugaba mu Rwanda ibi bintu biraza biri mu itangazamakuru rya leta ya Kigali kandi leta ya Kigali nayo irabiboneramo umwanya wo gukomeza kuvuga ko intambara mu karere ari ngombwa kugira ngo bakomeze gukumira ibyo bitero bya FDL zigaba ku butaka bw'u Rwanda umuntu arabaza ikibazo ati mbariza afandi Nyamwasa ati niba koko mutemera ko FDL yaba igaba ibitero mu Rwanda iriya mirambo tubona mu binyamakuru igaragara ku mateleviziyo yaba ari imirambo y'abandi ati se noneho wakeka ko ati uri umusirikare ndabizi ati hari igihe haba amakinamico ati ni gute noneho ibi bintu twabinyomoza nko mu ihuriro nyarwanda mukagerageza guha abaturage b'u Rwanda message iri clear mubasobanurira neza iriya propaganda yo kuvuga ko u Rwanda rwatewe ko FDL irimo kugaba ibitero ku Gisenyi ndetse n'ahandi kugira ngo abanyarwanda basubize umutima munda ati kuko leta ya Kigali irimo irakoresha ino propaganda ivuga ko noneho FDR yaba yavuye muri Congo cyane cyane ikazi ifite intwaro yahawe n'abanyekongo kugira ngo baze bwabitero ku butaka bw'u Rwanda. Uyu munyarwanda akabaza ati mwahumuriza abanyarwanda mute kugira ngo mugaragaze wenda ko ari propaganda ya FPR kugira ngo Kagame akomeze igume muri kare gace ashoze intambara. Bwana Nyamwasa nk'umusirikare iki kibazo kiragoye kugisobanurira abasivile, ariko nk'umusirikare sinzi niba wafata umwanya uhagije ukagisobanura ko kirimo kirabazwa n'abanyarwanda benshi hano ku mbuga za internet.
Urakoze Serge, ndibwira ko byo tuganira yenda tutakora propaganda natwe nk'ibya Kagame, ariko yenda tukaba twasaba no gushaka kugira ngo tuvugishe ukuri. Mu by'ukuri FDRR muri iki gihe ntabwo yatira u Rwanda ngo igire icyo ishobora kugeraho, kuko mu by'ukuri abasirikare ba FDRR abenshi mwarabibonye bagiye bayivamwo basubira mu Rwanda, bavamwo bataha. Ugiye kubara kugira ngo igice kinini cya FDRR baratashye bavuye mu Rwanda, kuko babaye infiltrated bandingira ngo kubera ibibereho batari babiteguye na kurwana urugamba igihe kirekire cyane bararushye barataha. Ibyo rero by'u Rwanda ruhora ruvuga ko FDRR ibyo bajya muri Congo bajya gushaka FDRR, ibyo bye ntabwo ari byo, cyane cyane ko bubatse na za mayimayi nyinshi baha amafaranga yo kwitaba FDRR, kuko intambara u Rwanda rwarayisosinze rwayisosinga mayimayi mayimayi kenshi niyo irwana na FDRR. Nani mpamvu rero n'abanyarwanda kujya muri Congo, kuko n'ubundi amafaranga barayatanga ya mayimayi kwica FDRR, nkuko mwabibonye muri iriya raporo yaba garagu yaba kanze kugera bishwe na mayimayi. Ibyo rero byose babikorana na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ndetse no kugira ngo igende abasirikare bayo ifite n'imari igomba yo guhemba mayimayi kugira ngo mayimayi ibakorere ibyo badashobora gashobora gukora muri Congo. Hakabaho rero n'ikina nico koko iriya ntambara iba bavuze ko abasirikare ba Congo nibo bateye amabomu mu Rwanda, ibyo ntabwo bishoboka. Sita dushobora gusohokera niba abasirikare ba Congo bararasaga kuba barimo kubatera, ndetse niba baravuga ko no kubatera no guturuka mu Rwanda, none bayo bakabarasaho ari uko babona barimo kubatera babasatira baba mu Rwanda, ibyo birumvikana. Ubwo rero byari bisobanuye ko u Rwanda rwateye Congo, none Congo narimo kubatera bisobanuye ko nabo barimo kubarutaho. Ibyo rero birabiyashyira bavuga ngo amapfo kuva muri Congo arimo kujya mu Rwanda, ibyo bishoboka kuba byaranabaye kubera yuko abakongomani bagomba kwitabara babona abasirikare bo mu Rwanda baje kubatera baturuka mu Rwanda. Ibyo byashoboka binabaye rero nani mpamvu u Rwanda rukwiye kwishyira hanze ngo rajye gusakuza ngo batewe, ahubwo byagaragara ko abakongomani bagerageza kwitabara. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuvuga ko FDR rishobora kuba yarateye mu Rwanda ndibwira ko nubise no kuri BBC abo muri FDR nabo babyemera. Ntabwo rero njyewe nahagarara aha ngaha ngo mbahakamize kandi bo barabyemeye, birashoboka ko nabo bashobora kuba baragiye mu Rwanda bakajya gutera, kuko ntabwo bwabo babaye ubwa mbere, na kera bajyaga bayinjira mu Rwanda bagatera bagasubira muri Congo bakabikora bakagira, ariko njyewe ngingira ko nabyo niyo baranabikoze byaba nabyo byari bishingiye kuri strategie nayo itari yo, kuko ntabwo bafata abantu 150 ngo bavuge ngo bagiye gutera igihugu. Aho rero niho nawo ngera nkibaza FDR se ifite abasirikare 300 ibyo bavuga cyangwa 4 cyangwa 5 kuki bazanyiza 150 150 se baraje bakurikira baba barafunze inzira se baba barateye ikigo cya gisirikare ise baba barateye ikigo cya polisi baraje gusabaraza bajya mu rutoki cyangwa bajya ku musozi bariya baragara basanga barabarasa barabica bagaragaza imirambo. Ibyo rero nabyo ni ibintu abantu bakwiye kureba bakamenya ko ashobora kuba arimo ikindi kibazo. Ikibazo rero kikaba kirimo iki, nuko n'ubu ngubu muri imyaka yose ishize hafi nk'icumi hari abantu bamwe muri FDR bagiye bakorana na leta y'u Rwanda, niko mubona bagenda basubirayo. Ntibyanantangaza n'ibikorwa na bimwe bishobora gukorwa ku bantu bamwe baba bumvikanye nabo bati nimukore ibi ngibi ko tuzagere kuri ibi ngibi, nibyo nabyo birashoboka. Ariko rero kuba FDR iyo harimo abayobozi bayo bagiye kuri BBC bakavuga kuko bateye jeho kugira ngo mpaguruke mvuge ngo ntabwo babikoze ibyo byaba atari byo ariko icyo nashaka gushimangira nta mpamvu imwe yo kuvuga ko u Rwanda ubu ngubu rushobora kuvuga ko rujya muri Kongo kuri ugiye gushakisha abasirikare ba FDR 300 ariko noneho tujye ku kibazo nyamukuru igihe Kagame abwira Kabila ngo navugane na M23 bajye mu biganiro we ko amaze imyaka 18 kutatavugana na FDR kutatavugana n'abamurwanya ategeka abandi ko bavugana n'aba
Radita huka ijwi ry'urunyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika dufite akabazo ku murongo wa technique umurongo wa telefone mutwihanganire gato turagaruka mukanya
Hey ma papa mama ihuriro
Ihuriro
Ihuriro nande muko
Oya 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 ndavuga ihuriro nyarwanda INC ihuriro ry'abahutu abatutsi n'abatwa Ntabwo murashyigikira ihuriro ninjiye mu ihuriro muzi ko rimwe musigaye gusa
Mbe mama kabibi ni wewe wari usigaye sinakubwiye na kabibi yaragusize
ariko papa kabibi tuzi ko kuva cya kiganiro giheruka guhita kuri radiyo itahuka nahise nkubwira ko nanjye nayo utavugisha ukuri
ihuriro RNC
ihuriro nyarwanda RNC
banyarwanda
namwe banyarwanda kazi
Mugani ihuriro nyarwanda RNC
muhaguruke
mufatanye n'abandi banyarwanda bihaye intego yo guharanira ku Rwanda rw'igihugu kigendera ku mategeko kandi kiganjemo demokarasi n'amajyambere
umutekano no kwishyura ukizana by'abaturage ubutabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu
kirangwa no gusaranganya umutungo bidashingiye ku moko cyangwa izindi mpamvu z'uburyamirane
General Kayumba Nyamwasa uranyumva
Imagine un magique une minute une ambiance de joie et d'espoir imagine encore une minute toute l'Afrique réunie pour ça Plein d'estir de mitraillettes, des fleurs et de l'angoisse La passion du foot s'emporte Attention ça va commencer, au stade et à la télé
Allez, allez, allez
Africa, yeah
Oyaoh, oyaeh Oyaoh, oyaoh, oyaeh Oyaoh, oyaeh
Africa, yeah
Oyaoh, oyaeh Oyaoh, oyaoh, oyaeh Oyaoh, oyaeh
Radita huka ivugira Washington DC muri Amerika abanyarwanda banyarwanda kazi turi hagati mu kiganiro na General Nyamwasa aho tuvuga ku bibazo byugarije u Rwanda uruhare rwawe munyarwanda munyarwanda kazi nuruhe turashaka kumenya icyo utekereza turashaka kumenya ibyifuzo byawe turashaka kumenya umusanzu watanga mu gukemura ibibazo byugarije abanyarwanda uruhare ntagara urwanje uruhare ntagara urwa Kayumba uruhare ntagara urwa Rudasingwa uruhare rwa buri munyarwanda wese uko yaba meze afite uruhare ndetse no gutanga umusanzu mu gushaka ibibazo byugarije igihugu cyacu andikira radita@gmail.com maze utubwire igitekerezo cyawe ibyifuzo ku buryo twabyungura n'abandi banyarwanda hirya no hino ku isi maze tugashakira hamwe ibyo bisubizo nta munyarwanda uhejwe kabone n'ibyo bibazo mwavuga ari bimwe mu tunenga ntacyo dutinya kuvugana kuri radita huka kuko imwe mu ntego yacu twiyemeje ni ukwimakaza itangazamakuru ribereye abanyarwanda niyo rwose ryaba ridusezereza ritunenga turabivuga kuri radita huka maze mukihitiramo ibibabereye dufite akabazo ka technique turimo turagerageza gushaka Kayumba Nyamwasa mu mwanya utarambiranye araba ari kumwe namwe akomeze hagati mu kiganiro ufite ikibazo ushaka kubaza Nyamwasa ufite icyifuzo ushaka kunganya Nyamwasa andikira radita@gmail.com cyangwa utwandikire kuri Facebook izwi ry'ihuriro nyarwanda
building.
Eh, ubanza ari babana batashe.
Be muko, kumubona bishimye cyane byagenze gute? Ubanza bati akantu se gusada?
Papa, namenye ko muri ibigarashe.
Ego rubuka ruteta. Bizi cyanora? Abantu baguje byakaba. Ariko sakaje. Ibi ni ibiki bitashye muri runo rugo? Uranze tubarane sha.
Oya, oya n'ukuri ni mumbare sinzongera kwibeshya. Ahubwo muri ibiro.
Ego ko mbeba byayi mwabyaye mbeba byayi bahetse kendumwe ibisere byo muvuyemo koko
nyamarange ndarengana nase ko ari feza kagama wabitubwiye
wa mwana we ngo ntubishira prezida kagame none se prezida wa republika yahindutse prezida wishira hamwe ry'abashumba bo kuri saruheshi
oya rwose prezida kagame bwe ni wabyihugiye kandi n'abantu bose babikomeye amashyi
Bagabo babishimye. Ntabwo numva ukuntu perezida yatinywa kujya imbere y'abana ngo asuke ibitutsi nk'ibyo. Ariko si ibi bintu n'ibiki. Aka ni agahoma mu. Perezida w'igihugu akaba n'umubyeyi.
Yewe, nawe uratangazwa n'ubusa. Ejo ubundi New York ntiye kubisa agasiga abandi bayobozi mu nama. None se ntiyanza kwitabira inama yari yatumijwe na perezida Museveni ku bibazo bya Congo. Agahitamo kwigira mu muganda Masaka. Agasha noneho kaje yanze se kwakira intumwa z'Ubufaransa Ubwongereza zaziyobe n'Umunyamerika ariko papa Kabebe nawe ni mu mureke buriya yihesheje agaciro
ariko nanjye ni mundeke mundorere harya wihesha agaciro atinya kujya aho abandi bayobozi bateraniye bashaka ibisubizo by'ibibazo
ahubwo winyukije umwana twigana uhora ratse ubwenge bwe maze ku minsi y'izamini agatuma kuri mwarimu ko yarwaye Ma, iyo ndwara ni iyihera?
Yewe, bayita ubwoba.
Ariko mwa bantu mwe ntimugaseke mu bikomeye.
Erega babivuze kuri ngo, mwere uturutse bukuru bucyakwiriye hose. Kandi ngo nanone, wibahetse ababwiriza wo mu mugongo.
N'umunyarwanda ati mwe ni nkoronko agira inkomoko, kandi ngo inyana ni ya mwero.
Inyana ni ya mwero mwababyeyi mwe uko muturera niko tuzakura
huka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira i Washington DC muri Amerika bwana kanyumba nyamwasa uranyumva Radita Huka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira i Washington DC muri Amerika. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, turacyari hagati mu kiganiro aho tuganira na General Kayumba Nyamwasa ku bibazo byugarije Abanyarwanda. Turashaka kumenya uruhare rwawe munyarwanda, munyarwanda kazi, turashaka kumenya ibitekerezo byawe, turashaka kumenya icyo utekereza ku biganiro nk'ibi ngibi, aho dushaka kubegereza bamwe mu banyarwanda bagize uruhare cyangwa bagifite uruhare mu micungire cyangwa mu miyoborere y'igihugu cy'u Rwanda. Uruhare n'urwawe munyarwanda, munyarwanda kazi, uruhare n'urwawe kugira ngo uzahagaragara utsinde inzira y'ubwoba maze uvuge ikibazo cyawe utikanga. Niba ufite ikibazo, icyifuzo ushaka kungurana na General Nyamwasa cyangwa ushaka kubaza General Nyamwasa, andikira Radita Huka. Radita Huka twiyemeje kubijwi ryanyu munyarwanda, munyarwanda kazi. Niyo mpamvu tuvuga tuti ni ikibazo cyaba kitunenga kitwandikire turagisoma uko kiri, nta kintu twongeramo, nta kintu dukuramo, kugira ngo duhe buri munyarwanda wese urubuga yikire yizane. Turacyagerageza gukemura ikibazo cy'umurongo wa telefone mu kanya katarambiranye. General Nyamwasa aragaruka mu kiganiro, ikiganiro kirekire, mwishyire mwizane maze mubaze ibibazo byanyu. Radita Huka ijwi ry'Urunyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, nuko twihanganira ibibazo bya technique cyane cyane mu biganiro nk'ibi ngibi. Imirongo ya telefoni iradutenguha ariko nta kitubuza gukomeza ikiganiro cyacu. Ikiganiro cy'uyu munsi rero tukaba turi kumwe na General Kayumba Nyamwasa aho tuganira ku bibazo byugarije Abanyarwanda. Turashaka kumenya uruhare rwawe munyarwanda munyarwandakazi, turashaka kumenya ibitekerezo byawe, turashaka kumenya ibyifuzo byawe. Iyo utaje ahagaragara ngo utange ibitekerezo, utange ibyifuzo, wungurane n'abayobozi cyangwa n'abakozi mu mirimo itandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ngo batubwire ibyo bakoraga cyangwa ibyo bifuza gukora, ntabwo twamenya uruhare rw'umuturage, ntabwo twamenya uruhare rw'umunyarwanda. Niyo mpamvu imwe mu ntego yacu hano kuri Aditahuka nuko bashishikariza kutubwira ibyo mutekereza, nuko bashishikariza gutanga ibitekerezo byanyu, nuko bashishikariza kutwegera ngo tuganire tubaye ijambo, kuko ibitekerezo byanyu, ibyifuzo byanyu niho dukura icyo mutekereza, niho dukura uburyo twakwimprovinga imwe mu mikorere yacu. Uyu munsi rero turi kumwe na General Nyamwasa. Bwana Nyamwasa, uranyumva? Banyarwanda, Banyarwanda kazi, mukomeze kutwihanganira, ibibazo bya technique byadutunguye ariko turabikemura ku buryo ikiganiro cyacu kitari buhagarare. Turakomeza kugerageza gushaka Nyamwasa ku murongo wa telefone ku buryo nta kabuza iki kiganiro turi bukirangize. Ibindi bibazo biza ku murongo wa internet, Abanyarwanda baratanga ibyifuzo bitandukanye. Nkaba ngira ngo mbe nsoma ibyo bibazo by'abantu batandukanye. Uwitwa Abdul Karim aravuze ati, mukomere ku rugamba kuko iyi niyo nzira yo guha Abanyarwanda urubuga rwa demokarasi. Iyi ni imwe mu nzira mugomba gushishikariza Abanyarwanda mu kuvuga ikibari ku mutima. Ati koko biragoye ntawamenya ko icyo umuntu atekereza atabashije guhabwa ijambo ngo avuge, ashime cyangwa anenge. Ndagushimiye Bwana Abduru, icyo ni igitekerezo cyawe. Ubwo Abanyarwanda barakumva nabo baravanamo ibibanezeza cyangwa baravanamo ibyo bashima. Ibindi rero ni uruhare rwawe munyarwanda, munyarwanda kazi. Ibindi bitekerezo ku mbuga za Facebook biraza bivuga biti, ibyo muri kuvuga nibyo, ariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ibyo bintu twarabirenze, twarabihambye mu myaka hafi 18 cyangwa 19 tumaze tubohoje igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nawe ndakubwira nti ni igitekerezo cyawe cyiza, ndagushimiye, ariko nakubwira nti mu gihe Abanyarwanda bose batimana mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe Abanyarwanda bose batavuga rumwe cyangwa ngo batareze umugozi umwe mu gushaka ibibazo bibabereye, ntago ibintu byazavugwa ngo biri mu nzira, kuko niyo umuntu yabo umwe cyangwa babiri bafite ibyo banenga, mwagombye kubatega amatwi mukumva ibyo banenga mugahindura imikorere yabo. Ndagushimiye n'icyogezo cyiza. Nawe undi muntu nawe aravuga ati, ibi bintu mwatangiye ni byiza, ariko muzagerageze kujya mushaka n'abayobozi bari mu Rwanda ku butegetsi bagerageze muze mu ijambo. Ndakubwira nti ibintu twarabigerageje ariko ntago byoroshye, kandi uruhare ntago ari urwacu. Niba ari umunyarwanda uri mu butegetsi mu Rwanda wumva yaza kuganira n'abanyarwanda kuri radio, azatwandikire tuzamuha uruhare. Ariko nakubwira nti twaragerageje, ntacyo tutakoze. Ibibazo byacu rero ntabwo ari ukuva ko twe twifuza ko abantu baza ku mbuga zacu, ahubwo ni uko abantu badafite ubutwari cyangwa ubushobozi bwo kuza kubivuga kuri radio zacu. Ndagushimiye nawe n'igitekerezo, ariko uramutse ugize umuntu wifuza uzamutubwire cyangwa uzamutera akanyabugabo ko kugira ngo aze aganire natwe hano kuri radio Itahuka. Turacyagerageza gushaka General Nyamwasa. Ikiganiro kirakomeza, ntabwo gihagarara kuko ibibazo ni byinshi. Turakomeza tumushake kugeza igihe umurongo wa telefone uciriyemo. Tugakomeza ikiganiro cyacu.
Oh,
Bwana Nyamwasa muranyumva?
Yeah.
Umbabarire cyane twahuye n'ibazo bya technique uyu munsi amatelefone yatunaniye ariko kenshi biraterwa na network za iwanyu muri South Africa ariko dukomeze mu kiganiro kuko abanyarwanda barayijoro barashaka kuganira nawe imbona nkubone kandi nzi ko ufite ibisubizo bimwe mu bibazo bibaza telefone yacitse urimo kutubwira utuganiriza sinzi niba warangiza bimwe wasobanuraga tugakomeza mu kiganiro
murakoze Serge kandi mutubabarire inanga ubundi muri South Africa ni koko imirongo ya telefone nimugoroba ifite ikibazo mukomeze mutwihanganire agera arimo kuvugana arimo kuvugira nti ikibazo nyamukuru suko FDLR yaba yarateye mu Rwanda ikibazo nyamukuru nuko FDLR iriho Kagame rero kwifuza ko azica FDLR akazagera ku wanyuma kibwira ngo ibibazo birarangiye aribeshya kuko histoire y'u Rwanda igaragaza ko niyo watsinda intambara ikibazo cyangombwa kiriho kitarangiye ntago byazatuma amahoro ataha muri za 2003 imyenzi zatsinzwe indirimbo zirahimbwa zivuga ko imyenzi zatsinzwe Burundi ariko ntago byabujije abana bazo n'abuzukuru gufata igihugu Kagame rero biriya byo kuvuga ko ngo FDLR yenda kohereza za mayimayizi kabica abandi bagataha mu Rwanda bagatoka ku rugamba kugira bizabirangije ikibazo nkuko nabikubwiye rero uko abwira Kagame abwira Kagira nako ngo navugane na M23 ni nawe niko akwiye kumenya ko akwiye kuvugana na FDLR kuko ibibazo ibyo arega Kagame bya governance nibyo no mu Rwanda bihari ndibwira ko nawe nabivuze igihe ajya gufata imfungwa za politiki zuzuye hariya mu Rwanda nuko u Rwanda ruyobowe nabi niyo mpamvu abariya bafunze akwiye kuvugana nabo uko Kabila ahiga amakenga amubwira ko ashaka kumwica kubera yuko adashaka ko avugana nawe Kagame niwe akwiye kumenya ko bari aho ubwo bafunze bo ntigeze afata imbunda ngo amurwanye ahubwo bashaka gukora politiki mu buryo unyuze bwemewe n'inzira y'amategeko ahubwo barabafunga ikibazo rero mubona cya FDLR niyo ukigeranye n'ibibazo cya M23 ahubwo u Rwanda nibwo rufite ibibazo bikomeye cyane kurusha ibiri muri Congo nkumva rero nshaka kuvuga ngo FDLR bo niba barateye bakanabyivugira ku mugaragaro kayumba ntabwo ari nyuma ngaranga ngo njye kubahakanira ikindi kimwe cya kabiri niba ari n'ikintu cyose mu Rwanda birimo gukorwa bitebuke bitinde bizagaragara ejo umuntu gisenya yarantelefonye arambwira ngo barimo gushyingura ngo abana babo barashize baguye muri kongo mu ndege za MONUSCO zarabarashe ubuse Kagame arimbwira ko abarimo guhamba abana babo nyuma y'imyaka ine nyuma y'imyaka itanu batazabivuga ubuse yibwira ko abaturanyi batabaye batazi aho abana babo baba baguye biriya rero byose ni ibintu bivugwa usanga rimwe na rimwe kuko nizo ntambara bashobora kuzikina kugira ngo bagaragaze n'ibyo n'abantu barimo guhamba ariko batebuje bitinde biriya bintu byo bakora bizagaragara kandi nk'uko Kagame atigeze yumvikana na Kabila yumvikana n'abo muri RCD ba Diawamba ba Bururu n'abandi uko atiyumvikanye na Nkunda n'amakenga n'abariya barundiga niko batazumvikana kuko umuntu washatse nabo kugira ngo bigenge aho gato amaherezo nabo azabagira nk'abagize ziriya ntambara rero zishingiye ku kinyoma zishingiye ku bintu bidafitiye abanyarwanda akamaro ahubwo byakabaye byiza nuko twakabaye twubaka umubano n'ibihugu duturanye aho kubihoraza kubihoza mu ntambara nta kindi gihugu gituye nacyo mu karere hariya gihora mu ntambara nk'u Rwanda kuva muri 1990 kugeza n'uyu munsi u Rwanda buri mwaka bari ku rugamba ahantu runaka Kagame akwiye kumenya ko atarwanisha ibintu kuko abarwanisha za burera arwanisha abana b'abanyarwanda akwiye kumenya ko abanyarwanda ababyeyi abagore abagabo bababaye abana b'abagore ku rugamba abasirikare ubwabo bararushye amaherezo rero ibyo byose azagira ntajya kwifasha FDLR n'urwitwazo nta kuri kurimwo kandi niba yumva ko imubangamiye nayihamagara avugana nayo ikibazo kirangiza murakoze
urakoze cyane General Kayumba, ndakubwira nti uyu mugoroba ibintu abantu benshi cyane, ariko mbere ko dukomeza ndagira ngo nkore communique cyane cyane ku bantu bari mu Rwanda, mumbwira ko mutarimo kunkurikira neza, murebe neza ku mbuga za internet Facebook ijwi ry'urunyarwanda, ndumva ariwo mwaca cyane kuruta guca kuri Block Talk Radio, kuko hamwe na hamwe mu bigo by'amashuri muzi neza ko site yacu barayibrotse. Mugerageze guca kuri Facebook ijwi ry'urunyarwanda, mutwoherereze ubushuti, turabemerera ku buryo mushobora gukurikira ibiganiro munyuze ku mbuga, ku rubuga rwa internet Facebook ijwi ry'urunyarwanda. Bwana Kayumba Nyamwasa, iki ni kibazo kiraza kibazwa na Nelson Gatsimbazi, nawe ni umunyamakuru wigenga uri hanze mu buhungiro. Arabaza ati, mbariza General Kayumba, kuri raporo y'impuguke za Roni yasohotse yakomeje gutunga u Rwanda urutoki ko ari rwo rwashinze umutwe wa M23, kandi ko ari nabo bakomeje gutera inkunga igaragara uriya mutwe wa M23, usibye ko nge mvuga ko ni umutwe w'u Rwanda, ntabwo ari umutwe wa M23. Arambariza aravuga ati, mbariza Kayumba Nyamwasa, atubundi hari icyo wabuzi kuri General Makenga uyobora M23? Ati sana no kubavuga ko Makenga yaba yarigeze kuba imfungwa mu Rwanda aho bita Iwawa, hari icyo wabubiziho? Bwana Kayumba, niba ari cyo wakungurana n'uwo munyamakuru wakidusubiza, uramutse ufite igisubizo.
Murakoze Sherize, ndashaka kugira ngo mbone aho n'undi mwanya kandi wo gusohoza Gatsimbazi. Gatsimbazi yahanganye n'ubutegetsi buri hariya mu Rwanda, ndabyibuka hari igihe bagiye kumwandagaza mu manama, ibyo nabyo ndabyibuka kuko yaravugishije ukuri abajije ikibazo. Ikindi ni uko ngira ngo yari yarigeze kuvuganaho na Karegeya, ibyo rero nabyo biza kumbera umubera ikibazo. Tekereza umunyarwanda avuga n'umunyarwanda mugenzi we, abandi bakagukurikira bagashaka kukwica ngo kuko uvuganye n'umunyarwanda mugenzi wawe. Kumva rero ushaka kugira ngo nabwo mboneho umwanya wo gusuhuza Gatsimbazi. Iriya raporo rero impuguke za Roni mu by'ukuri biri byavuze byose ni ukuri. Ibikorwa biba hariya ko bikorwa ntabwo ari iby'ubu ngubu gusa, na kera ni kuriya byakorwaga. Ntabwo wavuga ngo hari icyo baba baribeshye. Ikindi cya kabiri, nta mpamvu n'imwe yatuma ziriya mpuguke zibeshya u Rwanda. Icya mbere, nabonye raporo u Rwanda ubwarwo ruhakana biriya bintu byari muri iriya raporo. Icya mbere, aho menyera ko iriya raporo ifite ukuri. Noneho njye nashaka kugira ngo mpere ku by'u Rwanda rwavuze. Baravuze ngo impamvu yatuma bajya muri Congo muri iyi minsi yaba ari iyihe, kandi ko aribo bafite inyungu mu mutekano hariya muri Congo. Icyo nta kibazo nkabaza ni impamvu bagiye muri Congo muri 1998 no kujyayo ubu ngubu bitandukaniye he? Mubona ko dufitanye na Kabila, ise wa Kabila uri ubu ngubu Desire Kabila, n'umubano u Rwanda rwari rufitanye na Kabila mu minsi ishize ni bimwe. Impamvu rero zatumye bajya mu Rwanda ni ubugambane n'ubwibone bw'ubutegetsi bw'u Rwanda buriho, nayo mpamvu ya ngombwa yatumye bajya mu Rwanda. Icya kabiri, bavugaga ko ngo imbunda n'amasasu bijya hariya, bakavuga ngo za 75 Recoiles ngo ntabwo bazigira ngo muri amare yabo. Ibyo ni ukubeshya. None se baba baragaragarije bariya ba group of experts izindi mbunda bagira zimeze nk'izo, kandi izo mbunda koko twarazitunze imyaka yose nanjye ndi hariya, izo mbunda zari zihari. Ibyo bavuga rero ko batazigeze, ibyo byo ni ukubeshya. Biriya rero byo nakubwira byo kuvuga ko iriya raporo icyo nitekerezaho, iriya raporo niyo, kuko bariya bantu nta mpamvu n'imwe bajya kwanga u Rwanda na leta y'u Rwanda ngo bajye kuyibeshyera. None se kuki batabeshyeye Tanzania? Ese kuki batabeshyeye u Burundi? Kuki babuze u Rwanda nyuma yaho bakaza kongeraho wenda na Uganda? Ariko se noneho uyobewe no kuva muri za 1998 abari baragiye muri Congo si abo ngabo? Ibyo rero byo kuvuga ngo iyi raporo tuyikemangaho iki, ize yabishingiye kukuri cyangwa yabishingiye ku binyoma? Ishingiye ku kuri. Ntabwo nakwibwira ko noneho Abanyamerika baba baribeshya, Abongereza bakibeshya, Abaswedishi bakibeshya, noneho n'Abadaki bakibeshya. nuko nabo bageraga barashuza kandi afite za ambasade hariya mu Rwanda ziba zikurikira umunsi ku munsi. Ahubwo icyo bibeshya mu Rwanda nuko batazi ko n'abasirikare babo bari kuri ruriya rugamba babavugana natwe bakavugana n'abandi. Ntabwo nshaka kuvuga ngo amazina y'ubu ngubu mu komanda runaka urahanga yitwa nande, ariko bose ndabazi n'igihe bambukiye hariya ndakizi, n'igihe bavirayo mba mbizi. Ariko njye biriya raporo ntabwo ari njye wayanditse, ariko icyo nakubwira ibyo nzi n'ibyo bariya banditse mbona ari bimwe. Ikivugo icyangombwa cyo nuko Kagame akwiye kumenya ko n'abasirikare be bamaze kugamba bamaze kururambirwa, ahubwo n'amakuru bayatanga umunsi ku munsi. Abashaka rero nshaka kubwira Gatsimbazi ntibikwiye kumutangaza nabo twabanye hariya biri byavuga mu by'ukuri ibyo bari bavuga ukuri kwambaye ubusa. Makenga rero jyewe ndamuzi ariko muzi kera yarakiri mutoya yari umusirikare, ariko nyuma yaho yo gufungirwa Iwawa ntabwo mbizi kuko ari ku gihe twari hariya abasirikare bagize gufungirwa Iwawa. Sinzi niba na Makenga nawe yari arimo, ariko we Makenga ku giti cye duhuye gutya nuko naramubonye narabonye na ndabibuka uretse nawe n'abandi bose benshi muri bo ndabazi, ariko ntabwo tuziranye ngo yenda najya navugana nawe igihe kirekire. Ariko kuma munzi ko ndamuzi byo gufunga kuri Iwawa ntabwo nabihamya. Murakoze,
urakoze cyane Bwana Kayumba Nyamwasa. Ibibazo birakomeza biza, ibibazo tugezeho ni ibibazo biturutse ku kinyamakuru The Rwandan nacyo cyandikirwa ku murongo wa internet cyowe na Marco Matabaro. Arabaza ati General Kayumba, mfite ibibazo nshaka kukwibariza nk'umunyarwanda. Ati kandi ndakeka ko ibibazo tukubaza iyo bibone ibisubizo abanyarwanda babone ibisubizo bibabereye kandi buri wese akitiramo ukuri kwe. Ati muri iyi minsi ibiri cyangwa itatu ishize, ndavuga kwa gatanu kwa gatandatu, ati umutwe wa M23 wari wavuze ko ugiye kuva muri Goma. Ati dukurikije amakuru twa dufite, ati ntabwo wabukeka ko umutwe wa M23 ushobora kuva muri Goma ugasubira aho bawutegetse, ariko ugasigaza infiltration zawo mu nkengero za Goma ku buryo bakomeza guteza umutekano muke, maze bakarega leta ya Kongo ko itabasha gucunga ubusugire bw'abaturage bikaba byatuma haba indi mirwano. Undi munyarwanda nawe yarabajije ikibazo ati mumbarize Kayumba Nyamwasa, ati ibintu byerekeranye n'imishyirano akenshi usanga ari inzira nyirarureshwa babikoresha kugira ngo babashe kwisuganya, kugira ngo noneho babashe gukora ibitero nsimusiga. Kayumba Nyamwasa, niba wasubiza ibyo bibazo, icyo umunyarwanda abajije ntazi izina rye, ariko n'icyo kinyamakuru The Rwandan kihagarikiwe na Marco Matabaro.
Matabaro dukurikirana inkuru ze yandika neza cyane kandi turamushimira. Na byiza ko abaje n'ikibazo kugira ngo tugisubize. Icyambere nkuko twabivuze mbere, gufata Goma twababwiye ko Goma bazayifata kandi ko bazayivamo. Goma ubundi no kugira ngo bahave ndibwira ko ari ukubera ko n'ubundi ariho headquarters za MONUSCO zikorera muri kariya karere. Kubera igitutu rero cya Roni basanze batazabana na MONUSCO rigare ntibyakumvikana ukuntu AN Force yabana n'ubuyobozi bwa Rebel Group iri sanctioned. Ibyo ni ibintu bitashoboka. Biriya rero hari conflict ya legalite muri code of conduct, byagomba kuba ngombwa ko umwe ava muri Goma cyangwa MONUSCO ikemera ko izakorana na forces ziri sanctioned. Kuba rero muri Goma byari uguhunga UN. Noneho rero muzarebe muri resolution y'imishyikirano yabereye i Kampala, banditse ngo M23 izave muri Goma, noneho ngo izagende ngo ifate ahantu of ground of military ground of military importance. Nukuvuga ko bazava hariya bagafata ahantu hari strategic ground of strategic importance. Nukuvuga ko noneho rero kuva Goma ntacyo bisobanuye ko bavuye mu mujyi, ariko ko bazaguma muri Kongo kuko n'ahandi aho bagiye bavuye muri Goma bazajya mu gihugu cya Kongo. So rebel movement yo nahigiye, ikibaye ni uko bavuye mu mujyi wa Goma n'ubundi n'ubugo bagumyemo uzaba wabakandaga azakomeza kwafashiriza na hari yabagi ikindi cyakabiri ubwo bavuye muri goma bagiye no kugabanya noneho n'inshingano zabo buriya no kurinda umugenda byo ntago byoroshye ariko ubu ngubwo bagiye mujya hanze inshingano zabo zaba ari nkeya bagiye kwisuganya bongere abatrayininge bongere babone ibindi bikoresho hari n'ibindi bavanye no muri goma ikindi gihe nikigera bazongera batere ariko rero niyo bafata kongo yose ntabwo buzaba ubwaruka mbere serije n'ubundi barayifashe bayivamo sinabo cy'igihugu cya mbere cyaba gifashe ikindi gihugu ngo kicyocipayinga cyongere ngo kivemo ariko ingaruka zabyo haba ku rwego rwa politiki haba ku rwego rwa ekonomi haba ku rwego rwa diplomasi haba ku rwego rwa sosho bazamenye ko batakaje iriya ntambara ntacyo yabamarira ikiramarira gusa yenda ni uko bashobora guhimirira Kinga Kabila umutegetsi wa Congo bakamukora n'ibyo bamukora bakirwa bamuzengereza ariko ntibizatuma abakongomani bakunda abanyarwanda bakunda itegeko ryo mu Rwanda kandi nta n'ubwo Rwanda rizigera rufata Congo ngo rugire igihugu cyarwo maze rero ugiye gutera ahantu uri n'umuyobozi ukwiye kuvuga uti end state y'ibi ni icyo bagamije ni iki bazavana n'iki inyungu zabo ni izihe uburyo burambye njye nakubwira ko nta nyungu zirimo uretse gutakaza nashaka rero kubwira amatabaro ko kuva muri goma ni ukubera igitutsi cya UN icyo kintu cya ngombwa kuko labor movement iri sanctioned itashobora kubana na force ya UN kandi UN ya sanctioned bariya bayobozi byari ngombwa rero kubahava tuye rero ni politiki operation rero ntacyahindutse operation rero nuko bavuye muri goma bagiye gufata ground of strategic importance ni ukuvuga ko noneho bagiye kongera kugenda izindi ngufu ngo bazakore ibindi bikorwa ariko diplomatically ibi ntabyo bizaganisha bizaturuka uko Kabila zakora bizaturuka n'akarere uko bintu babibona ntabwo nibwira tuvuga ibyo muri sadaka bizemera ko iyo ntambara izakomeza ntabwo bayirimo ubu ngubu ariko nzi ngo politikale hagati yawo kiriya kibazo ntibakemera kandi nyamara n'ubundi mbere hose abanyarwanda bagiye muri Congo sadaka niyo yabakuyemo abo ni bamwe na UN ubwayo ntabwo ndi kuzakomeza kwemera ko Kagame akomeza kuyimbara singa kuriya ubuziraherezo ngira rero nashaka kugira ngo yenda concluding icyo matabaro yarabajije n'ubwira ngo bavuye muri goma to go and occupy ground of strategic importance kujya kwigenga no kugira ngo bongere bagire izindi ngufu ngo rubaje rero ikibazo cya negotiations zikuvuga ko biri ari ukuri manganya biri nyine ni ukuri manganya kuko kuva muri za 1998 kugeza ubu ngubu ahoraho imishyikirano rero idaturuka mu banyagihugu igaturuka hanze imishyikirano nta kimarira abarwanya iyo ntambara kuko ibyo basaba bimwe ntabwo bishingiye kuri ya leta yo muri Congo bishingiye kuri ya leta z'ahandi zituruka ahandi imishyikirano rero ntacyo yageraho tekereza nawe aho abanyarwanda babwiraye mutwe tesiringwe nabasabe ngo bafungure ngo kisekedi none se ubo babanje bagafungura ingari bagafungura ntaganda na mushayidi wavuga ute ko kisekedi ufungiye mu nzu akwiye gufungurwa uru Rwanda bitegeka udafungura wowe imfungwa zawe ufunze kandi uzihura ubusa kugira rero za negotiations nk'uko nyine mwari bivuze ntacyo zizageraho ntacyo bizamara kuko na demand zimwe z'abavuga ziri unrealistic ntabwo zizakorwa kandi nta nubwo bwo bwambere cyane cyane ko na nyuma yaho iyo byabyemera ejo u Rwanda ruzasaba ibindi ubwo bazigera vuba indi ntambara kuko icyo Kagame wagamije ni ugushaka gutegeka Congo kandi abakongomani ntabwo bazabimwemerera nawo mpamvu ni nayo mpamvu ibintu by'imishyikirano bizahora bihinduka kuko new dynamics bazavutse zishaka dominance y'u Rwanda kujya muri dominatinga Congo murakoze
urakoze Kayimba Nyamwasa ndakomeza nsoma ibibazo birimo kuza shishikariza abantu kohereza ibibazo wenda bibiri cyangwa bitatu kuko iyo mwaje ibibazo byinshi bituma wenda tutari bubashe kubona umwanya uhagije kugira ngo duhe buri muntu wese uruhare rwo kubaza Kayimba Nyamwasa ikibazo. Nyamwasa, ikindi kibazo kiraza kibaza kiti mu cyegeranyo cya UN giheruka gusohora kinongera kikavuga cyane cyane mu gitero cyabaye i Bunagana barongera bakavuga Lieutenant General Kayonga ndetse bakongera kuvuga General Kabarebe nk'umuyobozi ushinzwe umutwe wa M23. ikibazo cy'intambara ndabona kiri gufata umwanya uhagije kuko ni ikibazo turi mu ntambara mu karere turi mu ntambara iwacu ni ikibazo rero buri munyarwanda wese ashaka gusobanukirwa akihitiramo amakuru nyayo iyo bavuga ngo umutwe wa M23 uyoborwa na General Kabarebe cyane cyane bakavuga bati leta na Kayunga niyo wagabye igiteri ibunagana nkawe General Kayumba urabizi neza uri umusirikare iyo abanyarwanda miliyoni 11 bavuga ko ingabo zabo ziri muri Congo bavuga ko bagaba ibitero ariko ugasanga ibyo biravugwa n'abaturage wenda bahwihwisa amatwi yabo ariko mu gisirikare ndavuga abo ofisa bakuru hadashobora kugira ugira icyo avuga ati nyamuneka mureke izi ntambara mureke twishyire hamwe urere ugasanga umubare w'ofisiye dufite mu gihugu cy'u Rwanda umariye iki abanyarwanda mu gihe nta mu ofisiye n'umwe ushobora guhaguruka ngo azamure akaboko abaze ikibazo umukuru w'igihugu cyangwa abaze ikibazo aba bamuhagarariye yaba Kabarebe yaba Kayunga ko izi ntambara tujyamo bajyamo mu gihugu cya Congo ari ukwicaho n'abanyarwanda
Serge ibyo byuvuze yenda naguha kuko byo nabibayemo ndabizi na mbere hose muri 1997 Kabarebe bajya kumugira umugaba mukuru w'ingabo za Congo twageze inama yo kugira ngo turebe ko twabyemera ko bamugira umuyobozi w'ingabo za Congo abenshi muri twebwe narabyanze njyewe n'abandi bamwe bari mu Rwanda barabyanga abari muri iyo nama bamwereka ko mbere na mbere muri Uganda twari dufite example yuko aba Tanzania bakuya amini bafatira abanyayuganda ubutegetsi barangije banga kuva muri Uganda basubira iwabo muri Tanzania bava hariya abanyayuganda babatuka babamereye nabi turamubwira tuti uko twarangije gufata Kinshasa nimubwire Kabera bavayo n'abasirikare batahe icyari cyatujyanye cyarangiye n'amavutwe kuma muri Congo Kagame yaravuze ngo agiye kubitekerezaho bwarakeye mu gitondo tugiye kumva ku Kabarebe ngo yabaye umugaba w'ingabo za Congo nyuma y'umwaka umwe yavuyeyo nabi bamuhambirije baramuhamagara mu gitondo baramubwira ngo fata abasirikare bamwinjiza imo indege bamuzana ku kibuga i Kanombe umuntu wumvaga ko yari chef d'état major w'ingabo z'igihugu abakora ako kazi gutyo mu gitondo baramubwira ngo injira indege usubire iwanyu maze rero ngira ngo abantu ntabwo gitwara bigisha bakabaye bazi neza ibyabaye icyo gihe bakarekeraho no kujya kwivanga mu bibera hariyo kiriya ntabwo ari igihugu cyabo wajya kujya mu ngabo za Congo wabikora ukurimo kubikora ubu ngubu ariko igihugu cya Congo ntabwo kigira cy'igihugu cyawe ndibwira ko rero iyo embarrassment yari ihagije kugira ngo ibyo bintu babirekeraho ko rero bakibikora nuko batiga nuko batamenye neza uko n'abakongomani babarandiwe maze rero ko abasirikare bari hariya kuki batabaza kuriya bintu batabyanga muri 1998 nkuko nari nkubwiye twageze inama mugize kugira inama yo kugira ngo batere Congo bwa kabiri njyewe icyo gihe nari chef d'état major ndamubwira biriya bintu dukwiye kubijyamo icya mbere intambara yo mu majyaruguru dore irarangiye abasirikare bakwiye kwisuganya bakaruhuka tukajya muri training tukubaka ingabo tukavamo biriya bintu by'intambara za Congo tugiye ndibuka karegera nawe yari ahari aramubwira ati ariko se kumbona muvuga ngo bashaka kujya muri Congo abanyangora mubona ibintu bazabivuga iki undi muntu wo nibuka wavuze ijambo reka noneho nabivugiye ndibuka ko ari Ndahiro uramubwira ati se mubona abanyamerika abongereza n'iki iyi ntambara bazongera kuyishyikira iyo bushije ko twayikize igihe muzabona rizagenda gute Kagame yarakomeje nkuko nabibabwiye tugiye kubona tubona intambara abo ngaho bavuze nibo yongera ngo yahamagaye bagapanga uko babipanze tugiye kumva twumva ngo ni gufata za Bukavu icyo gihe njye nabaga mu Ruhengeri numva ngo ni gufata za Bukavu icyakurikiyeho ni intambara zaje kugenda zikajya za Kitona aho abana b'abanyarwanda bashiriye sinzi ibihumbi byahaguye ukuntu bingana hanyuma nabwo bakavayo bakaza bazinga imirizo basubira mu Rwanda maze rero mu Rwanda ntabwo ingabo zo mu Rwanda ziyobowe nk'uko mubona ingabo zo mu bindi bihugu ingabo zo mu Rwanda ziyobowe nk'uko muzi uko ingabo za Saddam zari zimeze nigeze kubona hamwe video igaragaza ukuntu Saddam yigeze gufunga abasirikare b'abajenerali n'abaminisitiri n'abadepite aragenda mbere na mbere arabahamagara maze kubahamagara arababwira ati mwebwe mugomba kuzagenda tukajya mu nteko bavuze ko mushaka kumpirika mugasaba imbabazi baragenda nabanza abajenerali barahaguruka nka batatu basaba imbabazi barabafata hakurikiraho abaminisitiri babiri barahaguruka basaba imbabazi barabafata harangije akurikiraho abadepite ngira ngo bari bane basaba imbabazi barabafata nyuma yaho abo bose baragiye barabamanika barabica barapfa acyakurikiyeho nta musirikare n'umwe muri leta ya Saddam Hussein wigize kugira icyabaza nta n'umuminisitiri wigize kugira icyabaza nta n'umudepite wigize kugira icyabaza kugeza naho abakwe be bamubaje batareka ibyukora biriya byo bimeze gute arabakurikirana nabo arabica aho bari barahungiye mu Rwanda rero nuko bimeze abanyarwanda bari bose babona bari abasirikare bakuru bari bose basabye imbabazi kera bagiye babaza akabaza ikintu barabajije basabye imbabazi baranditse abaminisitiri bari hariya benshi bamwe basabye imbabazi baranditse abadepite bamwe basabye imbabazi baranditse ngiye barazinzigiye ngo njye gusaba imbabazi nandike ndanga fata inzira mva hariya bariya rero abubona bariya bakayonga abo bose niho sitegeze
Jero Nyamwasa, ndagira ngo ubwire abanyarwanda izo mbabazi wasabaga ni imbabazi nyabakiye. Reka tujye tuvuga ibintu ku mugaragaro, abanyarwanda bamenye n'impamvu wasabaga imbabazi.
Reka ndabigeraho noneho Serge ndakomeza ndakubwire. Bariya bose abubona hariya basabye imbabazi. Imbabazi bagiye basaba n'izihe. Niyo mushobora kuba yaravuze ati ariko biriya bintu turimo bimeze gute. Ubu baramuhamagara akamubwira uri igipingamizi bashaka kuzana umutekano muke mu Rwanda. Uwa bakamujyana muri sekretariya akanika gasaba imbabazi kuko bamwe muri bo babimbwiriye aho ngaho barabinyemerera ntabwo urugero ibingira yambwiye ko yasabye imbabazi akajya imbere ya Kagame akikubita hasi akagaragura agasasa imigeri Siza yaravuze ngo we yagiye imbere ya Kagame yambara ubusa inyumba yaravuze turi muri iyo nama ngo we ngo bagiye mu nama ngo za Gitarama ngo abwira Rose Kabuye ngo ndi bwikubita hasi n'utatuma njya kujya imbere ya Fane kujya gusaba imbabazi ngo nabasaba imbabazi nashaka kubwira imbabazi basaba hariya nta nubwo ari imbabazi ngo hari ibyaha bakoze ningera guketseho kuvuga ko ubaza ko ibintu bitagenda neza ugomba guhaguruka byombi ukajya kwandika urwandiko rusaba imbabazi ko noneho wavuye mu murongo umeze nabi ugomba gusaba imbabazi afande ngo akongera akakwemera ibyo rero njyewe nibyo nanze maze rero bariya bose umwana ni kubwiye Serge bariya bose ni hostages kubwiye amazina amwe ariko iyo ngayo nayo babivugiyeho ngaho kandi babivuze nanjye mbibereye ariko nzi ko ari n'abandi baba bacuruzi baba abaminisitiri baba abadepite baba abasirikare bariya bose bafite inzandiko bagiye bandika zisaba imbabazi urugero naguha rutari n'urwa kure ni Karenzi warabyumvise ibintu bagiye bamubeshyera kandi bitigeze biba bakavuga ngo yasabye imbabazi niba se yasabye imbabazi zihe ariko bamaze kumurekura muzi neza ko bavuze ngo yasabye imbabazi zimusubiza ku kazi ubwo se yasabye imbabazi zihe z'icyaha kandi tuzi neza ko ntacyo yakoze ibintu byo kumubeshyera abandi n'abandi benshi maze rero njye imbabazi bansabaga ngo nandike icya mbere bavugaga ngo igihe nari umuyobozi w'ingabo za RDF za RPA icyo gihe ngo harimo ngo abasirikare ngo batumvikanaga ngo bijyaga bibintu rukaho ndamubwira ibyo ngibyo ntabwo ari byo icya mbere njyewe igihe nayoboraga ingabo ni nabwo ingabo zari zimeze neza ni nabwo abasirikare bavugaga icyo batekerezaga ko ariyo narayoboraga ingabo abasirikare bakavuga icyo batekereza ngibwira ko ari uburenganzira bwabo ibyo ntabwo ari amacakubiri nta nubwo ari ugushagwira ku butegetsi kuko igihe abantu badasobanuye ibyo batekereza nawe nk'umuyobozi ntabyo wamenya icya kabiri bavuga ngo njyewe nagiye kwiga mu Bwongereza mu Kagame ntabwo yari abyishimiye ndababwira nti murabeshya icyo mubeshyera nabivuganye nawe ntaye nagenda icya kabiri amafaranga yaguze amatiki niwe wayampaye ndiyo amafaranga yarantunze niwe bayampaga naje mu Rwanda inshuro ebyiri naje mu kiruhuko bampa n'amafaranga ya risaki kuri kose iyo nakoraga ntabwo rero mwavuga ko naba naragiye nkagenda atabishaka nawe ngo nibyo ni ibinyoma ikindi nibwira ngo bandegaga Karegeya bavuga ngo Patrick ko ngo yari inshuti yanjye ngo naviriye muri leta ngo nakomeje kuvugana nawe ndababe ndabibemerera kandi koko byari ukuri mbabwira ko Karegeya ari inshuti yanjye kandi koko yavuye no mu Rwanda nkaho naravuganye nawe ariko mbere yaho n'ubundi Kagame yari yarampamagaye ari kumwe na Mugambage ambaza ko njyewe n'abavugana na Karegeya ndabibemerera mbabwira ko mvugana nawe mbabwira ko ari inshuti yanjye nababwira ko ahubwo dukwiye kureba uburyo twavugana nawe akagaruka ibyo rero nabyo baranabindegaga no muri zandiko bohereje no muri South Africa nabyo byanditsemo bivuga ko ngiye nakomeje kuvugana Karegeya ariko ngera nababwiye ko uretse nawe n'abandi batari bari baravuye mu Rwanda twaravuganaga kuko ngiye nibwira ko twarangiza ikibazo tuvugana n'abantu ndibwira ko ngiye bandegaga hanyuma ikindi bavuze ngo ibinyamakuru cyane cyane ndibwira ko bandegaga umuseso wabakabonero ngo umuseso wabakabonero ngo hari ibintu byajya bajyaga banyandikaho ngo ndabivugaho imbere ndabwira ko cyangwa ngo nakabonero ndemera kwa nyumba na Gasana ndabwira ko njyewe nta interview nigeze nkora mu museso no munsi n'umwe nababwira ko nakabonero tayi twaregeze tunavugana ariko mbabwira ko kabonero na Gasana cyangwa nabandi bafite uburenganzira bwo kwandika ibyo bumva n'ibyo babona ntabwo rero njyewe najya gusaba imbabazi ngo kubera ko umuseso wabufite ibyo wanyanditseho ibyo rero nibyo bambwira nibyo gusabira imbabazi ndababwira ko ntari gusabira imbabazi ibyo birakomera ibyo ni bo bwavuye ntadahariye ariko bari abana bambabwira bariya bose na numwe utarandika urwandiko asaba imbabazi bariya ni hostages mwe kubita abagenerali mujye bimenya ko ari hostages hari difference hagati ya hostages n'umugenerali bariya rero ibyo bakora ntabwo bikora kubera yuko bafite ubwinyagamburiro babikora kubera yuko ntabwo bafite bashobora gukora niko bimeze igihe ubona abasirikare bo muri Republic of Uganda umusirikare usanzwe ahembwa kurusha umukoroneri aribo barinda umugi ariyo bagira imbunda za buri gihe uwo bashatse uwo ari we wese baragufata bakagenda bakajya kukwica nta n'ubaza bariya rero bose ubona bokejwe n'ubwoba ntabwo ari abajenerali bayoboye igihugu n'abacakara bari hariya ba Kagame akoresha ibyo ashaka n'ubu ngubu ziriya sanctions zizashoka yenda Kagame ntabwo azayanditseho kubera yuko afite immunity ariko bishobora gushoka ushobora gusangamo Kabarebe ushobora gusangamo Kayonga yenda uzasangamo Rugusha n'abandi bariya Kagame azakomeza afata indege ajya kureba abana babo abana be aho bari muri Amerika bariya ntaho bazana icyo cyaha bakikorere we ntarangiza kugira gikorere ibyo ibyo rero nicyo kibazo bafite igihe umuntu ashaka gukoresha ibintu nka biriya yarangiza gushyira mu kaga asigaye aza akajya aza kwigamba akarya amafaranga y'igihugu akirwa yimiryambye ahantu hose warangiza ugasanga abantu bari hariya muri buriya buri gihe bariya rero ni imfungwa ku mitima ni imfungwa mu mibereho ni imfungwa mu bitekerezo n'abantu bagiti cyabo batitekereza batekerezwa n'abandi
urakoze cyane bwana Kayumba ndagushimira rwose uyu mwanya wafashe reka tugane n'abanyarwanda bishyire bizane mu gihe tugisigaranye ikindi kibazo kiraza kibaza kiti bwana Kayumba uri umusirikare ukaba n'umunyapolitiki ati turagira ngo utuganirize ku kintu bita agaciro development fund kiriya kigega cyashyizweho gukusanya inkunga ijyanwa mu Rwanda muri iyi minsi turavuga ihagarikwa ry'imfashanyo cyane cyane abongereza ku wa gatanu bagaragaje uruhare rwabo ko batazohereza amafaranga yabo mu Rwanda miliyoni 21 bari bageneye leta ya Kigali mushiki wabo yashajije imigeri leta y'u Rwanda isaza imigeri ndetse bivugira ko guhagarika imfashanyo bizateza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari Bwana Kayumba umugabo witwa Rwangombwa yivugiye ko nibirenga mu mwaka w'2012 muri Desemba muri uku kwezi turimo hazaba ikibazo gikomeye cyane muri ekonomi y'igihugu cy'u Rwanda Kaberuka Donati yivugiye ko u Rwanda rutabona inkunga hazaba ibibazo bikomeye cyane muri ekonomi ndetse no mu karere iyi strategi y'iterabwoba bavuga mu karere ni ukuvuga u Rwanda u Burundi Uganda Tanzania Congo iyi strategi y'iterabwoba bashaka gushyira kuri communauté internationale ho mu rwego rwa politike urayibona ute mu rwego rw'u Rwanda urayibona ute ese urakeka ko noneho bashaka kugira ngo ibi bihugu bituranye nabo bigire icyo byabavugira kugira ngo amahanga abe yarekura izo mfashanyo ku kindi kibazo cya kabiri reka mbifatanye kuko birajya gusa agaciro development fund ni ikigega kigenda gikusanya amafaranga hirya no hino ku isi ndumva nawe urabiza muri Afurika y'epfo hano i Buraya Canada Amerika Australia n'ahantu bigenda biva ku manywa y'ihangu abanyarwanda bagahaguruka bagakora icyo bita pledge bavuga amafaranga bazatanga ariko uko bayavuze siko ayo mafaranga aboneka Bwana Kayumba gerageza ugire icyo tubwira nk'umunyapolitike ariko ubivuge nk'umunyarwanda nanone kugira ngo umunyarwanda uri mu gihugu cy'u Rwanda uteza mikoro ku mafaranga y'agaciro development fund kandi tuzi ukuntu budget y'igihugu iba imeze ugira icyo dusobanurira bwana Kayumba
murakoze Serge Serge bije y'u Rwanda buriya 50% ya bije y'u Rwanda na mafaranga va hanze nuko ko ari yende kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari yo mu Rwanda na mafaranga aturuka hanze ubwo rero urumva icyo bisobanuye kandi muri amafaranga menshi amwe y'ingengo y'imari n'ubundi yajyaganyerezwa amenshi akanyerezwa akagenda ubu se noneho muri iki gihe imisoro y'abaturage yo mu Rwanda izashobora gukora ibikorwa by'abanyarwanda bakeneye habonekaho nagomba kunyerezwa nagomba kwishyura indege zigenda buri munsi zijya muri Amerika iki ni ikibazo ikibazo rero uko nkibona mu minsi iri imbere hazabaho ibintu bikomeye cyane igikomeye nuko ifaranga ry'u Rwanda ryo zizata agaciro kubera yuko amadevize menshi yafashaga leta y'u Rwanda gatumaga na karenzi y'u Rwanda ikomeza kumera uko yari imeze n'amafaranga y'imfashanyo kuko u Rwanda nta bintu byinshi bigemura mu mahanga ngo none rw'inzuzi amadevize menshi nawe yavaga ukuvuga ko karenzi y'u Rwanda n'ubundi yari ifashijwe n'amafaranga y'imfashanyo aho rero twumvikane icyo bisobanuye leta y'u Rwanda byikubye nk'inshuro eshatu gusa ritaye agaciro u Rwanda ubwarwo no kugira ngo bigure ibintu mu mahanga kizaba ari ikibazo ikibazo si n'ikindi ni ukuvuga ko kuzagira ngo ubone idolari urivane mu Rwanda yenda rimaze kugera ku 1,500 y'amanyarwanda ujye hanze ujye kugura ibintu ubizana ushyireho n'imisoro n'iki abanyarwanda ntibazashobora kurya ntibazashobora kubaho kandi cyane cyane ibitunze abanyarwanda nabyo bikorwa mu mahanga ni ukuvuga ko noneho ikibazo cya mbere ku muturage ho kizaba gikomeye kuko n'amafaranga amwe bakoreshaga kugira ngo batange imishahara y'abarimu y'iki n'ayavaga muri aya mafaranga ni ukuvuga ko n'imishahara n'iki byose bizahagarara ubwo urumva rero ikonomi yo byanze bikunze bizaba bikomeye kuko niyo 58% yagomba kwinjira arabuze ni ukuvuga noneho u Rwanda ruzaba rukorera kuri 45% y'abavana mu baturage kandi abaturage nabo batayafite ni ukuvuga ko n'abaturage ni batanga 48% ku ngengo y'imari none amafaranga bakabagiye kuyabura nabo ntayo bazabona yo basora nayo batanga none imisoro nayo azabura yenda ubwo bizamuye kugera nko kuri 20%. Ubwo ni ukuvuga ko ikonomi yabo iminsi mike yari ikomeza izamera nk'iya Zimbabwe. Zimbabwe nta ikonomi yabo yapfuye ngo imere kuriya kubera yuko bari babuze imitungo. Zimbabwe igira dayama, igira zahabu, igira gold na niyo zahabu nako igira n'ibindi igira na za uranium igira na za platinum. U Rwanda ntabwo rubifite. Niba Zimbabwe barayimanuye ifaranga rya Zimbabwe rikageraho utanga idolari rimwe bakaguha miliyari y'amazimbabwe y'amafaranga y'amazimbabwe y'idolari y'abazimbabwe niba ukomeza kuriya uzajya utanga idolari rimwe mu Rwanda baguhe yenda nk'1,300,000 y'amanyarwanda ubwo rero ikigaragara no gukora mu bwayo izajya ipfuye ariko noneho yenda abizi economics ibyo bavuga kundusha ariko noneho katujye mu kibazo kuki Kagame n'abandi bakiriya bateza ibibazo none n'abanyarwanda badafite abahuriye nabo akaba ari bagomba kwikorera uwo mugogoro niyo agaciro development fund ukoza amanyanga uhemukiye igihugu none urahindukiye ubwira bene igihugu ngo nibatange indishyi z'amanyanga yawe abari hanze rero batanga agaciro development fund no kwinjiza amanyanga ya Kagame yo gutera Kongo none se ubundi ataratera Kongo agaciro n'aya mafaranga yajyaga bayatanga mu bindi bihugu rero abaturage bagahagurutse bakabaza Kagame ahubwo kuki utera Kongo aho kumuha amafaranga ni bya bindi by'umuntu ajya ku muhanda akica abantu ukagaragara ko ari umuntu w'umukriminel ugahindukira nawe ukajya kumuhemba biriya ni ibintu bibabaje nibigaragaza ko abanyarwanda ahubwo mitima yabo yatakaye narabibonye ari mu nteko avuga ibyo ngibyo abandi bakamukomera amashyi ariko abandi bakabikorwa n'abafite soni abandi bakabona bari kubikora kubera ubwoba abanyarwanda rero bayobowe n'icyoba ni nayo mpamvu n'ayo mafaranga bayatanga kandi batayafite Serge rero isekiti ya biri ya bintu isekiti ya biri ya bintu iragira ingaruka ku banyarwanda bose nabo bakabari bavuga bajyayo ariko na isekiti kagame kugitiza n'icyo kibazo n'ubu ngubu naye amafaranga bayahagaritse ejo yari yagiye ejo namubonye se kandi yari yagiye mu ndege indege n'izihagarara zigenda buri munsi azabura kujya gusura abana be kandi akabatangira amafaranga y'amadolari ataboneka mu Rwanda mu kibazo cy'ikintu no kubera yuko abanyarwanda ziko ari abantu ngira ngo bagire ubwenge n'abanyeje ubundi bagiye kuvugana n'urubyiruko avuga mesaje zirawo zinasobanutse ntazi ibyo ari byo uretse gutwibisha gutukana arangira aravuga ngo abategetsi ba kera ngo abategetsi ba kera ngo batandukanye nabo ngo nuko bo bajya kwigisha abana babo mu mahanga ubwo nuko yazi ko hari abana bicaye hariya ari abaswa batazi ko abiga muri Amerika noneho n'ubu nicyo gituma anabwira n'abanyarwanda ngo nibatange amafaranga y'agaciro development fund ku manyanga akora mu Kongo we rero mu mitekerereze ye ababona amafaranga yahagarara atahagarara ibyo ari byose ibyo yakoraga imibereho ntizigere ihinduka we rero aba yumva ubuzima bwe uko bubayeho ari n'uko n'abandi nabo ariko babayeho kandi ntabwo ariko bimeze maze rero Serge niba byavuga kujya muri mu karere kugira ngo yenda ngo bashyire gitutu kuri international community kuri donors hambere noneho ubu ngo asigaye avugira Afrika mu minsi yashize yavuga ko abanyafurika ntacyo bavuze akavuga ko yarabasuzwe kuko cyo gihavuga ko abanyarwanda batanamwemera n'abazungu baramwemera none ubu ngo imvugo yarahindutse bavuga ko abanyafurika bagomba gushyira hamwe bakarwanya aba batanga imfashanyo aribeshye ntabwo abanyafurika biteguye kujya mu bibazo nk'ibyo abenshi baramwumva bakanamuseka n'abamuhamagara muri ziriya nama nuko bafite imikoro zifite n'inyungu igihe ubonye umuperezida ahamagara undi muperezida akamwitaba mu gihugu cye inshuro eshatu inshuro enye aba ubugaragara neza uko usuzuguritse niba biriya byose abikora akajya kwitaba mu kindi gihugu inshuro eshatu inshuro enye byo kugaragaza ko mu by'ukuri atakiri umuperezida w'u Rwanda ahubwo ategekwa n'abandi kandi abo ngabo ejo mu minsi yashize ntiwirirwa gatuka ibyo rero kugaragariza ko rwaba u Rwanda byaba abayobozi babo ako gakira ko bavuga ntako ahubwo barakitesha ikindi niba umuntu akwimye amafaranga ye kuki se wajya hanze ukajya kumutuka aya mafaranga babaha aba yayakoreye iki akabwira abanyarwanda ngo nta n'impamvu mukwiye gusaba ko abaturage b'ikindi gihugu bakwiye kubaha none se we kuki bakwiye kuyamuha kujya ajya gutukana yamenye ko uko abibwira abanyarwanda byamuhereyeho ntagira icyavuga agaceceka hari guhaguruka ukavuga ko amafaranga aturuka hanze ntacyo avuze kandi ko badakwiye kugutunga warangiza ukajya hanze ugatangira kureba no gutangira gutukana ibyo bisa ubona atari contradiction aba rero nshaka kukubwira Serge biriya by'agaciro development fund yigaragaza igihugu kiyowe ku kintu cy'ubwoba igihe ugiye mu baturage ukavana amafaranga badakwiye ugahaguruka ukajya muri ministeri ukavanamo amafaranga ise ministeri y'ingabo ifata amafaranga ikayasubiza muri leta ubwo se abavuye ni ukuvuga ngo leta ivana mu mufuka umwe igashyira mu wundi wa leta icya kabiri ubuse wayavana mu basirikare niba ugiye amasirikare wavanamo amafaranga ushobora kumusobanurira ko abasirikare bo mu Rwanda babayeho neza ku buryo bafite n'amafaranga yo gusagurira amanyanga ya Kagame baba barubakiye imiryango yabo amazu bakabigisha abana babo ko babishaka bakaba babayeho neza ku buryo bafite n'amafaranga yo kongeraho yo kujya kwishyurira amanyanga icyo nakubwira ni uko abanyarwanda bashonje abanyarwanda barababaye amafaranga y'agaciro ntayabafite ikiriho ni igitutu n'agahato bashyiraho kugira ngo bayatange ibyo rero kugaragaza neza y'abanyarwanda uko tumeze ubu ngubu kubera yuko abantu ntabwo bari tayari ntabwo bari baba barabihagije kugira ngo bashobore kubwira Kagame n'abo ngabo bandi ngo enough is enough nicyo kibazo tugifite rero barimo gukora amaherezo bizatuma abanyarwanda bahaguruka kuri abategetsi bakaburwanya kuko barabasaba icyo badafite ubushobozi niba mumubwiye ngo umuturage utatanze amafaranga mu gaciro ngo nta serivisi uzamuha ndibwira ko n'abajya uzageza igihe akagusaba ko nawe udakwiye kwizera umuyobozi ibi byavuga ngo umunsi abanyarwanda bansabye ngo nde kubabera umuyobozi ngo umunsi zahava babimusabye kera igihe yatangiye kwiba amajwi akabona yabonye nka 20% kwijana 90% baramubwiye arabizi ibyo yari na byose n'ibyo kubeshya asakaje kukubwira ko agaciro development fund ni ikandamiza rindi ku Banyarwanda ahubwo dukwiye guhaguruka tukabirwanya ariko mbere na mbere abayatanga niba bakwiye kwiheraho bakabirwanya ku giti cyabo murakoze
urakoze Kayumba ikindi kibazo kiraza kibaza kiti bwana Kayumba nkuko mwihuriro nyarwanda mudahwema kubivuga ati ndabanza kugushimira ubutwari mwagize wowe na Karegeya Rudasingwa na Gahima mwandika Rwanda Briefing ati Rwanda Briefing ni yabaye intangiriro yo gushyira Kagame ahagaragara mumushyira ku karubanda ati muri Rwanda Briefing igizwe n'impapuro zirenga 60 mwavuze ibibazo byugarije u Rwanda kuva ku munsi wa mbere mwagira mu gihugu kugeza magingwa ya ati turabizi neza ko Kagame bitize bimushimisha ni nayo mpamvu urwango rwo kubica cyangwa urwango rwo kubukurikirana mu muhere mu mahanga rwatangiriye ku nyandiko zanyu za Rwanda Briefing usibye ko tubwiye ko ibyo bibazo byabaye mbere uyu munyarwanda arakomeza avuga ati umunyarwanda wese aramusomye Rwanda Briefing asanga ko ibiri muri Rwanda Briefing ari ibintu mwabaga mwandika umunsi ku munsi umunota ku munota kuko mwahere ku kibazo cy'u Rwanda kuva ku muzi kugeza magingwa ya ati ikibazo mfite ni ikibazo cyerekeranye n'ihuriro nyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda ati njye ndi mu Rwanda funikina n'ibiganiro byanyu cyane cyane nkaba nshima Dr. Theogene Rudasingwa udahwema kwitanga kugira ngo ibikorwa by'ihuriro nyarwanda bikomeze gushishikara ku isi hose kandi buri munyarwanda abone igisubizo kimubereye ati ikibazo cyanjye kirabaza kiti ati murare mugasanga Kagame umwe ku giti cye na leta ye bashobora kuzasubiza amaso inyuma bakavuga bati amazi yarenze inkombe reka ducishe makeya twemere ko twashyiraho ubutegetsi twese buremo nk'abanyarwanda tugashyiraho nk'ikintu twakwita ikintu cy'umushyikirano ku buryo abanyarwanda bahuza ibitekerezo ari abahemukiye bamwe ari abiciye abandi bagahurira mu kintu baganiriramo cyo kubwizanya ukuri hakaba ikintu twakwita ko habaye ikintu kimeze nk'imbabazi nationale zatangwa ku banyarwanda bose ariko abanyarwanda bakunda muri cumu bagaca umuco w'ubuhunzi abanyarwanda bakibona mu gihugu nk'abanyarwanda bose ati gana nyamwasa umbabare n'usize iki kibazo ati kuko abanyarwanda turambiwe guhunga turambiwe gutotezwa ati nayo mpamvu tutagifite icyizere umuntu wese uzatubwira ibyo bya politiki nyamwasa ijambo ni ryawe
murakoze Serge ndashaka kugira ngo mbwire uwo muntu kubaza iki kibazo icyangombwa byo abo ngabo banditse Rwanda Briefing mu byukuri ni umuganda batanze ariko ikibazo ngira ngo tukirebere mu buryo burenze aho ngaho tuberebere cyane mu buryo bwitwa organization abo ngabo bane niyo bandika iyo nyandiko bakaba aribo bonyine ari bane ntacyo twajya kugeraho uburyo dukwiye kureba no kureba RNC kuko RNC ni organization irimo abantu benshi irimo abantu bitanga umunsi ku munsi isaha ku isaha niwo nageraho Serge ubu ngo aho tuvugira ubu ngo njye yi radio yenda ashobora kwivugiraho rimwe ku kwezi cyangwa rimwe mu mezi abiri ariko wowe na bagenzi bawe muba muyiriho buri munsi nashaka kugira ngo ahubwo njye mpereho aho ngaho nshimire cyane cyane abanyarwanda bitabariye bitabariye ihuriro nyarwanda RNC kuko ibyo twavuze muri Rwanda Briefing kari akantu gatoya ariko ibikorwa bimaze gukorwa n'abanyarwanda benshi bari mu ihuriro nyarwanda n'ibyo byinshi kuko abo ngabo bane bo bonyine ibyo bari banditse byari ikintu cy'ifatizo ariko mugiye kureba ubu ngubu aho tugeze ahubwo RNC ifite abantu benshi ayemera ayikorera kandi nibwira ko ariko dukwiye kureba organization ya kare dushyira imbere ikindi Serge nakubwira nuko organization yenda twagerageza kwitandukanya n'abantu none ahubwo tukareba organization ikaba ariyo dushyira imbere RPF yari ibeshye ishyira cyane Kagame imbere cyane mpakajinga hanyuma RPF ijya muri background twe rero icyo dushyize imbere ni uko RNC ari dushyira imbere hanyuma abayikorera n'abandi bakaba bo ari abakozi ba organization kugira ngo n'abandi bantu bose bazayibonemo kumva rero nshaka kumenya umwanya mbashimire abakozi ba RNC abayoboke bose ibyo bagiye bakora muri iyi myaka ibiri ishize kuko ndibwira ku byo mwakoze ari ibintu ahubwo abantu batatekerezaga ku bireba rero ibyo kumvikana na kagari nta kintu cyari kiza nk'imishyikirano yarusha kuko iyo mishyikirano yarusha yabaye hataraba jenoside hataraba impunzi zahungiye muri Congo hataraba n'impunzi zo guhunga ubungubu maze ndibwira ko nubwo yenda hari habaye iriya ntambara ibyari bikubiye muri mishyikirano yarusha niyo tuzakurikirana ibikorwa tugira muri leta yenda n'ibibazo byajya kuba byararangiye Kagame rero ntabwo nibwira ko ari byaganisha neza ko yaraniye na FDR ubwayo akaba yavugana nayo ntiyagafasha amafaranga atagira ingano ngo ajye kugura abakongomani yo kujya kubishyira muri Congo kumva rero ko yenda izo azagira abavugana nabo kugira ngo bumvikane ko bazayobora hamwe igihugu ndumvira ntabwo mbibona ibyo mbonaho ni uko azafata abantu nka ba Rwigema n'abandi akaguhamagara kujyana mu nteko arusha bamara nk'imyaka igenda akaguhamagara akagufunga akongera akakureka cyangwa ukongera ugahunga ntabwo rero nibwira ko muri filosofe ya Kagame cyane cyane ku giti cye no muri temperamenti ye nk'umuntu ko ari umuntu wakumva ko yakorana n'abandi cyambere hari umutima w'umuntu usanga ukavuga hari umutima w'umuntu imibereho n'imyitwarire y'umuyobozi umuyobozi n'utekereza abayobora agatekereza icyo batekereza nabo akareba n'ikibababaje agashakisha n'impamvu ikibabaje abantu ukuntu yagishakira igisubizo ariko igihe umuntu yibona akumva ibintu byose ariwe biganishaho akumva ko abandi bantu batari ngombwa akumva ko akaba bareka abandi bantu kuri we ntacyo bimubwiye kandi akumva ko abandi bantu bamwitangira ariko agatanga ubusa ntabwo umuntu azajya muri negotiation abantu banegotiyinga ingana abiyoroshya bakiyoroshya mu mikorere bakiyoroshya mu mibereho yabo kandi bakorohera n'abandi uriya ntabyo azakora ni nk'uwo waza kubwira Saddam Hussein ngo azayumvikane n'abantu bamurwanyaga ni nk'uwo wabwira Gaddafi ngo navugane n'abamurwanyaga hari abantu bateye muri ubwo buryo n'uriya nawe ni kuri yateye ibyo kuzumva ngo azumvikane n'abantu ni bidashoboka urugero batwaga mu Rwanda yabihinduriye mbere yabanje kuvuga ko turi amasazi akurikije avuga ko turi amazirantoki akurikira avuga ko turi ibigarasha ejo bundi yavuze ngo turi ibirohwa ubwo ni ukuvuga ko yenda mu mezi atatu hari ibindi azatwita nasaba kukubwira ko umuntu ushaka kuvugana n'aba mu Rwanda ntabwo ari ukukora uragerageza nibura ugashakisha n'uburyo yenda wanavugana nawe kandi ntabwo ari twebwe twenyine twebwe abatuka hari n'abandi twagira mu ngo ni rw'urugero barakoranye tukiri mu ntambara bavuganaga na twagira mungu yagize uruhare mu masezerano yarusha kimwe n'abandi ajya muri leta ayivamwo arasohoka agaruka aza kwitoza mu Rwanda mu buryo bujyana n'amategeko ibyamubayeho niyo wabibibwira undi nababwira n'umuntu witwa Bizimungu yari umuntu wari ufite akazi muri leta mu gihe cya Habyarimana akazi aragata ajya muri RFPF aho yundi satanyuzwe avuga atari kubi ntabwo mbyemera baramufunga kugeza uyu munsi ntawuzi naho Bizimungu aba ntawavuga ko hari umuntu wari atangiye FPR kurusha Bizimungu nashaka mubwiye ntakwiye kuko yaritangiye FPR kurusha Bizimungu maze rero Serge umuntu wumvikana n'abantu ni umuntu ufite umutima wa kimuntu umuntu wumva ko n'abandi bantu nabo bariho bakwiye kugira ubuzima ariko umuntu witekerezaho nta munsi n'umwe azumvikana n'abandi kuko kuri we yumva ko ahubwo abantu bakwiye kuza bakaza bakambakamba imbere ye asigaye akabaha umugisha cyangwa akabaha urupfu uwo rero ntabwo ashobora kunegosiya n'abantu abibwira ko bazavugana n'akagame kugira ngo bagire icyo bageraho njyewe ntabwo mbibona nta n'ibyo nizeye murakoze
urakoze cyane Bwana Kayumba dusigaranye iminota itagera kuri 30 tugiye gufata ikiruhuko maze nituza tugerageze guha abanyarwanda bari hano ku murongo wa telefone kuko ibariza imbona nkubone niba badahari nabwo turagerageza gusoma ibibazo bisigaye
maze tugusezerere ndabiza aho ngaho n'injoro ukeneye kuruhuka ariko iki gikorwa ni igikorwa nge nashimye ni igikorwa abanyarwanda bashimye barashima ubutwari ufite barashima uyu muganda ubutanze kugira ngo uganire n'abantu b'abanyarwanda hirya no hino ku isi abaraya majoro ndavuga mu Busuwisi abari I Buruseli mu Bubiligi abari I Paris mu Bufaransa abari muri Australia abari I Kampala abari I Kigali mu Rwanda mwe mwese murimo kunyandikira hano kuri Facebook mwe mwese no kutwandikira kuri Radio Tahuka ibitekerezo byanyu ibyifuzo biradufasha kandi bituma tubasha kumenya ibyo mamutekereza uru ni uruhare rwawe munyarwanda munyarwandakazi turagira ngo twumve icyo ubutekereza turagira twumve icyo uvuga turagira ngo twumve niba wana tunenge tubikire kuri radio abanyarwanda babyumve bizatuma duhindura imikorere yacu niyo mpamvu ngira ngo mbashishikarize uruhare rwanyu mutange umusanzu wanyu mugerageze kuvuga uko ibintu mubibona mudaciye ku ruhande nimumara gutsinda inzira y'ubwoba ubwo bumwe n'ubwiyunge iyo mihindurire twifuza mu gihugu cyacu ishobora kuzagerwaho tugiye gufata ikiruhuko gito cyane turakomeza mu kanya
Thank you.
ubanza ari babana batashye.
Bemuko kumona bishimye cyane byagenze gute? Ubanza bati akantu se gusada.
Papa, namenye ko muri bigarashe.
Ego rubuka rutete. Irizi cyanora. Abantu baguje byakabara. Ariko sakanye. Ibi ni ibiki bitashye muri runo rugo? Uranze tubarane sha.
Oya, oya unukuri ni mumbare sinzongera kwibeshya. Ahubwo muri ibiro.
Ego ko mbe babyeyi mwabyaye. Mbe babyeyi bahetse. Ke ndumiwe. Ibise n'ibyo muvuyemo koko.
Nyamara nge ndarengana. Nase ko ari Perezida Kagame wabitubwiye.
Wa mwana we. Ubwo ntubishyira Perezida Kagame. None se Perezida wa Repubulika yahindutse Perezida w'ishyirahamwe ry'abashumba bo kuri Saruheshi.
Oya rwose Perezida Kagame ubwe niwe wabyivugiye kandi n'abantu bose babikomeye amashyi. Niyo mpamvu nayo ko ari byiza.
Bagabo babishinze. Ntabwo numva ukuntu Perezida yatinyuka kujya imbere y'abana ngo asuke ibitutsi nk'ibyo. Ariko si ibi bintu ni ibiki. Aka ni agahomamunwa. Perezida w'igihugu akaba n'umubyeyi.
Yewe nawe uratangazwa n'ubusa. Ejo bundi niyoroka ntiye kubisa agasiga abandi bayobozi mu nama. Nanese ntiyanze kwitabira inama yari yatumijwe na Perezida Museveni ku bibazo bya Congo. Agahitamo kwigira mu muganda i Masaka. Agashya noneho kaje. Ntiyanze se kwakira intumwa z'Ubufaransa, Ubwongereza zari ziyobowe n'Umunyamerika. Ariko Papa Kabebe nawe niba umureke buriya yihesheje agaciro.
Ariko nanjye ni mundeke mundorere. Harya wihishe agaciro atinya kujya aho abandi bayobozi bateraniye bashaka ibisubizo by'ibibazo.
Ahubwo winyishije umwana twigana uhora arata ubwenge bwe maze ku minsi y'ibizamini agatuma kuri mwarimu ko yarwaye. Ma iyo ndwara ntiyihera.
Yewe bayita ubwoko.
Ariko mwa bantu muri mugateke mu bikomeye.
Erega babivuze kuri ngo mwere uturutse ubukuru bucyakwiriye hose. Kandi ngo nanone wibahetse ababyeyi bo mu mugongo.
Kumi ngo nati mwene nkoro nkagira inkomoko kandi ngo inyana ni ya mwere.
Inyana ni ya mwere mwa babyeyi mwe uko muturera ariko tuzakura.
Turaditahuka ijwi ry'urunyarwanda ivugira i Washington DC muri Amerika. Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, turimo turengera twegera isoza ry'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ku by'umwihariko nkabashimira General Nyamwasa. General Nyamwasa, Abanyarwanda bari hano ntago bakwifuza ko twahagarika ibiganiro byacu. Niyo mpamvu mvuga ni niba hari umuntu uri ku murongo wa telefone ufite ikibazo, ikibazo kitarenga kimwe, atubwire akambe rimwe turamufungura umurongo wa telefone maze bave ikibazo kimwe. General Nyamwasa, niba kandi wakanze rimwe wibeshye, nyamuneka gerageza ukore ibyo tukubwiye, kuko iyo ukanze rimwe tumenya ko ufite ikibazo twagufungurira umurongo wa telefone maze ukatwicira ikiganiro. Ndahera kuri nimero itangizwa, nimero irangizwa na 0735. Ndagira ngo niba unyumva wakanze rimwe ushaka kubaza ikibazo, ubaze ikibazo kimwe maze dukomeze kubandi. 0735, uranyumva? 0735, ubwo ntabwo nyumva, aba ni bamwe njya mvuga nti nyamuneka mugerageze mwubare ibyo tubabwira. Niba uzi ko wakanze rimwe wibeshye, wikanda rimwe vaho kugira ngo tubashe kwihuta mu kiganiro cyacu. Umuntu nkurikiza bafite nimero irangizwa na 3637. Niba ufite ikibazo baza General Nyamwasa.
Halo,
ndakumva.
Komera Serge.
Komera, amakuru yawe.
Amakuru ni meza.
Baza ikibazo Nyamwasa.
Izina ryanjye banyita Pierre Claveri, nkaba ndi hano muri Canada. Mbere na mbere ndamanza gushimira Rabitahuka idahwema kutugezaho uko rwose hariya mu gihugu cyacu byifashe. By'umwihariko nkaba nkushimira Serge uburyo ukomeza kwitanga. Ariko nkaba muri aka kanya ubwo wavuze ngo twihute, nkaba nshaka kubaza Jenerali Kayumba Nyamwasa.
Ariko nyemerera, nyemerera banza ufunge ordinateur yawe, ndimo ndumva amajwi hirya nanone arimo kugaruka.
Nkaba ngira ngo umbarize Jenerali Kayumba Nyamwasa, we uri aho ngaho muri Afurika y'Epfo kandi akaba yarahuye n'ibibazo by'abariya bagabo badahwema kumuhiga buri munsi, buriya arabona uriya mugabo Kagame ukomeje kwigira kuri yajya umuntu ku isi yose nta narimwe nari numva umuntu ya usibye na perezida wa Repubulika yewe yaba n'umukonseye cyangwa se umujyanama w'akarere ujya kuri radiyo cyangwa televiziyo ngo atukane uriya muntu we babanye kera ntabwo yigeze agira ikindi kibazo cyo uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se akaba yaragize ikindi kibazo cyihariye bikaba bituma aribyo biri kumugaruka kugeza muri iki gihe cyangwa se ni ibihe bye bya nyuma byaba bigeze akababona nta mahitamo yaba afite ikibazo cyanjye cyari icyo ngicyo
urakoze cyane kandi nyamwasa umuvandimwe wamwumvise
ndamwumvise cyane ndashaka kugira ngo mbabwire ko biriya bibazo biriho n'ubundi byari bihari kuva na kera turi no mu ngabo za Uganda kiri no muri Uganda hari n'abatuzi n'abari barahimbye ariko ibyo ntabwo bigomba kugira ngo tubijyemo byagaragazaga ko n'ubundi iriya myifatire yari isanzwe itameze neza maze ndashaka kubabwira ko abanyarwanda bagize ibyago bagapfusha intwari bagapfusha umuntu w'umugabo bagapfusha umuntu wagiraga urugwiro wakundaga abanyarwanda wakundaga abantu ayoboye noneho hasigaye u Rwanda rukagira ibyago Kagame ni umuyobozi by accident ntabwo n'ubundi nibwira ko iyo biza kuba ariwe ku giti cye yashobora gutangiza FPR nk'abantu bavuga inyuma none naho azaba yabera ibyo ntibyashobokaga kuko nabo twaheze kera muri Uganda nta muntu wamukundaga niko byari bimeze ariko burya mu mibereho y'abantu burya abayobozi barapfa ahasigaye struggle zigafatwa n'abatabikwiye nk'uko mwagiye mubona biriya bya Che Guevara niko mwagiye mubona ibintu byitwa abaritwa ba Mondrane n'abandi bagiye bapfa cyangwa nk'uko mubona bankuruma bapfuye hakaza abandi bantu bakamara abandi ibyo niko bimera u Rwanda ko rwagize ibibazo rugira ibyago rupfusha umuntu wari umuyobozi Fred Rwigema hanyuma hasigaye dusigarana umuntu utuyoboye wari ukomeye ariko rero turi mu ntambara iriya n'imifatire ntabwo yashobora kugera kuri uriya rwego kuko mu ntambara n'ubundi urugamba ntabwo ariwe wari uyoboraga kenshi yabaga atanahari cyane cyane ya urugamba rwabaga ruyobowe n'abandi ba ofisiye n'abatakiriho abitwa Bareti Kayitare abitwa Bareti Bagire abitwa Bareti Samubya Ruhanga abitwa Bareti Micho abitwa Bareti Ngoga cyane cyane buriya turi mu ntambara ni nabo cyane cyane abaga bayoboye urugamba twari njye ubwanjye ntabwo nari namukuru cyane nshaka kujya muri abanyarwanda bajya banabimenya hariyo dushobora kuvuga ngo General Kayumba Nyamwasa bakibwira yenda ko ari nanjye wayobora urwo rugamba ntabwo ariko byari bimeze njye nari umuyobozi w'urwego yenda rwo hagati kuko tujya kuzamuka kimwe n'abandi tujya gufata igihugu yenda imaze kugera ku rwego rwisumbuye kubera ko yenda abo ngabo abandi bari batakimariho ibyo ndabivuga kugira ngo umuntu noneho mwumve iriya mikorere ye ntabwo icyo gihe byashobora kuko hari abantu nk'abo ngabo bamukomaga mu nkokora abantu bitwa ba Kayitare abantu bitwa ba Nduguteye n'abandi bose muri politiki harimo abandi bantu bari bayoboye politiki icyo gihe twagiraga abakomiseri ubwo nyine hari ba Bizimungu hari ba Nozimpaka hari ba Rwamasirabo hari bo ba Pateje n'Ubudasingwa hari bande nibo bayoboraga cyane cyane ibintu bya politiki icyo gihe rero nubwo akabuzo kagaragaraga ntabwo kashoboraga kugira ngo kasekitinge cyane cyane imikorere yari iriho icyo gihe kuko ibintu byose byari bicentralize igisirikare cy'uri ukwacyo cyane cyane abo ngabo amunameze kubabwira atakiriho cyane cyane dusanga ari bo bayoboraga ibyo bintu ibintu bya politiki hari abo ngabo abantu bababwiye nibo baga babirimo ariko tumaze kugera ku butegetsi abo bose abo ndabwiye bose nta muntu ukiriho n'uriho ubu ngubu utarapfuye ntabwo wamubona ntiwambwira ngo Bizimungu akora iki ntiwanyereka Mazimpaka ntiwanyereka Bihozagara ntiwanyereka abo ntushobora kubagaragaza kirya rero abo kuko bari mu bamwe batangiye n'umuryango wa FPR bari bafite ijambo nabo mwajya mu nama yaba ari nyamunama ya politiki kunje najya ndira mu mudishaho kujya mu nama za politiki najya no mu nama za gisirikare bagerage ijambo ugasanga hariho kuganira abantu bakumvikana ntabwo rero uko Kagame yafata Kayonga ari nuko yafataga Kayitare Kayitare yari umusirikare w'imena uzwi utashobora kuvugiramo ariko Kayonga yibye nka gishwati bamukoreye dosiye yo kumufunga iyo dosiye n'ubu irahari azi kwibitse hagize akavuga gato yarageze muri prison nyuma yo mpamvu bakoresha nka biri ibyo rero ni ibintu bitandukanye igihe hari abantu b'inyangamugayo bari muri sisitemu barakora bakavuga ijambo rigatambuka igihe rero ufite abandi bantu b'abanyamanyanga bafite imizo bafite ibibanditseho cyangwa bafite nabo ibyo biyandikiye bibeshyera banditse kugira ngo bijye hariya ubakoresha kuriya niyo mpamvu rero akora kuriya ni ukubera yuko ntakigira abantu bavuga ngo ubuyumva bafitemo confidence bavuga ati uyu muryango wa FPR igihugu turimo nako twarakinjiye ntabwo wakora ibi ngibi nako turabyanze ibyo niyo mpamvu ni kuriya bimeze maze rero gusubiza ikibazo cyawe twabanye koko ariko igihe twabanaga icyo gihe hari ibyo yavuga ati ibi ngibi tukavuga tutoya ariko nako turabibona gutya ubu ngubu rero ntabwo ari uko bimeze ubu icyo avuze ni nk'ivanjiri niko bimeze niko biteye murakoze
Radita Huka ijwi ry'Urunyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika turakomeza rero twifatanya na buri munyarwanda wese aho ari hose ariko nkabangira ngo nyamuneka tugerageze duhine ibiganiro amasaha twatwemeje aragenda yigeze bisoza habangira ngo nongere nsome ikindi kibazo kije kibajijwe na Didas Gasana Bwana Kayumba Didas Gasana arabaza ati ibibazo byo mu karere cyane cyane ibibazo by'abanyamurenge ni ibibazo Kagame yitwaza kugira ngo akomeze kujya mu karere atorera ugasanga kiriya kibazo cyo kwitwaza abanyamurenge mu karere cyangwa cyo kuvuga ngo azabafasha mu gushaka ibisubizo n'iki wakeka ku kishinyuma inyuma kuko abanyamurenge barimo kunyandikira ngaha nk'uko Didas yarakivuze abenshi baravuga ati Kagame ajya muri Congo yitwaje impamvu ye ku giti cye ntaka twitwaze ni bamwe bari banyandikiye ariko mbonye na Didas Gasana icyo kibazo nawe yasaga nk'uko urimo kucyandika
murakoze Esterije kibazo cy'abanyamurenge cyavutse muri mwaka wa 1996 kuko mu by'ukuri ziriya ntambara zagomba gushakisha izina zigomba kwitwa kubera yuko burya amategeko mpuzamahanga gutera ikindi ni icyaha ibyo rero ntabwo u Rwanda rwajyaga gutera Congo ngo ruhite ruvuga ngo rwateye ikindi gihugu ubwo iyo ni invasion kandi invasion irahanwa igihe mugiye mu mategeko mpuzamahanga n'iriya chata ya UN ibyo bintu bisangamwo igihe igihugu gitewe ugatera ikindi gihugu ubukoze ikosa rihanwa n'amategeko mpuzamahanga haba rero ikintu cyo kugira ngo bashakishe ikintu icyo gihe kigomba kuvuga ko cyabaye igihe bari abanyamurenge abanyamurenge rero hari akabazo kari karahaye kubera yuko nyine hari impunzi zari zarahungiye muri Congo hanyuma z'abahutu kandi zituye mu bice bimwe bya za Uvira hasi y'aho abanyamurenge batuye kuko abanyamurenge batuye imisozi hejuru ya murenge hejuru ya za Uvira noneho bakajya bahohotera abanyamurenge b'abagabazi za Uvira hanyuma haza kubaho igitekerezo kugira ko hariho gutera Congo bavuga ati twitwa bitewe cy'abanyamurenge ariko Serge abanyamurenge leta ya Congo imaze gufatwa bwo kuri bo nta nyungu bayigizemo na gato kuko ndibwira ko uretse nabo n'abandi banyarwanda abanyamasisi abanyajomba bose bari barashyigikiye intambara ya Kabila byabageze mu butegetsi ntibashobora ntibambwira ko no kwibonamo na gato nta n'ubwo habayeho no kugira ngo bivugane na leta uko ikibazo cy'abo ngabo cyaba resolved ku buryo buturutse ku buryo bwa politiki byageze hariya bamaze gufata leta turi noneho priorite iba gushaka gushinga amabanki muri Congo gushaka kubaka za mobile telefoni gushakisha za nini bazabaha za concession ibibazo by'abanyamurenge nawe byitayeho Kabila aho yangiye kubaha ibyo bamushakagaho bumva bagomba kumutera borongera bitwaza abanyamurenge icyo gihe nibwo abanyamurenge babamaze abari barasigaye muri Congo igihe kabarere n'abagenzi be babashyira ku ndege abanyamurenge bo basigaye hariya hanyuma icyakurikiye intambara ikurikiyeho barabisa bisa Kinshasa n'ahandi hose aho babaga
General Kayumba uranyumva umbabarire ikiganiro nateguye kirarangiye ariko ngiye gufungura indi link kuko abanyarwanda ni benshi aho kugira ngo ngusezerere utahe ngutumire nanone nyemerera mfungura indi link noneho dukomeze mu kiganiro kuko amasaha yararangiye nari nateganyije reka tujye mu kiganiro kindi kigiye gutangira ndaguhamagara minota ibiri kugira ngo dukomerezeho abanyarwanda babaze ibibazo bishyire bizane abari bari kuri kino kiganiro iyi link igiye guhagarara ariko murebe link yindi ya kabiri ndi bupostinge ku mbuga za internet igaragaza ifoto ya Kayumba Nyamwasa mukomereze aho ngaho mutwihanganire ikiganiro cyari cyateganyijwe kuba amasaha atatu none ndabona kigiye kuba amasaha ane Kayumba Nyamwasa ndaguhamagara mu minota ibiri
Enter the number you wish to reach, or your speed dial number, followed by the pound key. Enter the number you wish to reach, or your speed dial number, followed by the